Thank you, Brother Neville.
Ziko mwino mbare Neville. Ine ndinazindikira kuti wa masunta choyankhulira chachingʼonochi kapena chokwezera mawu. Kodi mukukhoza kundimva bwinobwino ndizo zabwino. Zikomo ino. Kusokonezeka pang'ono mphindi pang'ono chabe zapitazo zinali mʼbale anayimitsa galimoto yake pamalo la kuika kunja kuno ndipo anthu ine ndikuganiza akufuna kuti iye akayisunthe iyo. Ndiyo chimene izo zinali. Ndipo iye ichapa. Nanga bwanji kuti ine ndizimitse iyi, inu mukukhoza kundimva ine bwinobwino. Ine akondikayankhulidwe kaku Kentucky. Ife timaukuwira mtengo lakuika. Ine ndinali kuyang'ana pa microphone iyi ndipo iyi ikuyenera kukhala imeneyo. Zimenezo ndi zabwino. Zikomwe inu mbale Jim. Tsopano lero ndizo. Ndifoko ndwa kupereka lipoti la nsonkhano ku Comito Town, Ohio, sabata ya thai. Kapena sabata ya dzana, ndi imeneyo tsopano. Imeneyo inali nthawi ya ulemerero kwa ife. Ife tinali osonkhana sanali wochuluka kwambiri, koma uko kunali kunja kwa tauni, pamalo omwe iwo amawatcha Chautauqua. Kutali uko, mamayilosi 80 kapena 9 kunja kwa mzinda. Koma mipando inali itadzaza ndipo iyo inanyamula anthu zikwi zingapo. Ine sindimachita bwino poyerekezera unyinji. Ndipo kotero chinthu chofunikira chinali Yesu anakomana nafe ndipo ndilo gawo labwino. Ndipo izo zinabweretsa zotsatira zazikulu kwa yemwe tinamupatsa matamando Ambuye Mulungu chifukwa chotichitira ife izi. Ndipo kumeneko kunali ena anthu abwino kwambiri amene ine ndinayamba ndakomanapo nawo moyo wanga mdziko limenelo. Ndipo pokhala kuti ife tili pafupi kwambiri ndi kumalire kuno, ine ndikhoza kunena izi. Iwa anali ya Kentucky 99%. Chiri chonse kumtunda uko chinali Kentucky. Mbale Sullivan anati, mbale Branham, iya anati, kodi inu mukudziwa zonse zokhudza chigwa chonse chaching'ono ichi chimene chimayenda kudutsa kuno ndi Kentucky. Ndipo ine ndinati ine sindikudziwa zimenezo. Iye anati inde ndi choncho. Ndipo siku ina mu msonkhano ndinapezeka ndikutchula ndi angati ali muno ochokera ku Kentucky. Bwezani mwamba manjano ndinang'ana pozungulira ine ndinaganiza podali pali yense wochokera kwina kulikonse basi onse molunjika Kentucky. Ndipo zotsatira zake zinali zopambana kwambiri. Malipota ambiri. Pamenepo panali anjonda dzulo yemwe anali kudutsa. Anadutsa ndipo anandiuza ine zina za zinthu zomwe zinachitika ndipo makalata akubwera mmenemo ndi maumboni osiyana-siyana. Ndiyeno apo panali uli njonda kumbuyo kuno amene akujambulira pakali pano ndipo iye anati pa usiku ina ine ndikukhulupirira iye anenena kuti usiku wathawu. Pamene ine ndinali kulalikira pakamphungu kakang'ono. Ndipo iye ananena kuti munzere wakuzindikira za mumtima kapena mwina munali mwaosonkhana ine sindinganene kuti ndikutiko, koma panali munthu yemwe anabwera kuchokera mwaomvetsera. Ndipo mzimu woyera unayamba kuyankhula ndi iye ndipo unamuwuza iye kuti iye sanali wochokera ku dziko limenelo koma iye anali wochokera ku Indiana, malo ena uko mu Indiana. Ndipo unanena kuti inu simukuyima pano chifukwa cha inu yeni, inu mukuyima pano chifukwa cha mwana wanu wang'ono wa usinkhu wa miyezi pang'ono chabe, mwina mwake miyezi itatu ndi china chake monga choncho. Ndipo iye anali oti akukapangidwa operation, ndipo mtima unali oti uchotsedwemo. Ndipo icho chinali chochitika chomvetsa chisoni. Mapapu ake ang'ono anali atatupa, chidali chake mimba yake yaing'ono inali itagwera mkati. Ndipo unamuwuza iye kuti azipita kwawo osati kuti akakayikire, koma ngati iye sakayikira yakamupeza mwana wakeyo ali bwinobwino. Tsopano mboniyo ili mchipinda chinacho pano tsopano, ndipo mwina mwake mwanayo ali mwaomvetsera mwa zonse zomwe ine ndikuzidziwa. Mapapo wa mwana wang'onoyo anakhala bwinobwino ndipo mimba yaing'onoyo inadzakhala bwino. Ndipo mwamuna yemwe akujambula muno wamodza matepi mawa uno anabweretsa mayi abambo ndi ake woyandikana naye wa tepi rekoda uyu. Ndipo anawabweretsa iwo muno ndipo anamubweretsa mwanayo ndipo anadzamukhazika mwanayo mchipinda chinacho ndipo anasewera tepi yomwe inali pakuti atero Ambuye. Ndipo iye ananena kuti pamene iwo anafika pamalo pomwe njondayo inabwera kudzadzionetsera iye mwini pa nsanja, anati, mzimu woyera unabwera mchipindamo pakuti apo panali mwana wang'onoyo apo pomwe akuyimba ndi kumasewera ndi kumapitirira, sanafunikire operation. Madokotala sanasowe kuti amuchite operation. Ambuya anamupanga operation mwanayo ndi mphamvu yake yayikulu yayikulu. Ndipo mwana wang'onoyo atakhala pamenepo akusewera pa bedi laling'onolo. Ndipo ndipo amayi ndi abambo atakhala pamenepo ndiwo oyandikana naye yemwe akanakhoza kukhala wokayikira pang'ono pa chinthu chonsecho. Apo panali kukhalapo ngati chimenecho sichili chikhulupiriro chatumwi, ine sindikudziwa chomwecho chili. Inu mukudziwa Baibulo linati pamene Yesu anali kudzera mwamtumwi Petro ndi Yohane, anali atamuchiritsa munthu wolumala pa chipata. Iwo sanathe kunena kanthu motsutsa izo, chifukwa munthuyo anali atayima pamenepo ngati mboni. Kotero Khristu akadali moyobe, matamando apita ku dzina lake. Ndi chitonthozo bwanji masiku ano. Tsopano uwo ndi umodzi chabe mwa maumboni ambiri, koma chomwecho chili mu tsiku lino kupeza kuti Mulungu yemweyo ndi machitidwe odabwitsa omwewo. Zinthu zomwezo zimene iye anachita yakuchita izo mwanjira yomweyo basi lero, chifukwa iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndife oyamikira kukhala ndi mwayi kuti tisonkhane mawa uno mu dzina lake. Tsopano mutipempherere ife pamene tiziyenda kuchokera kumalo kupita kumalo kuti tikamutumikira Ambuye mu dindo umene iye atiyitanire ife. Ndipo ndife wokondwa kuti sitili kokha ochokera kukachisi kuno, koma kuchokera konse kozungulira ku dziko lonse. Dziko mwenu Mulungu, icho chinali chinthu chokhulupirika. Ine ndikudziwa kuti Mulungu wamkulu wakumwamba anakuonani inu mukuchita chinthu chomwecho. Dona wang'ono kwambiri kuposa winayo wakhala apa. Ndipo mkazi amene wakhala ali kumunda chifukwa cha Ambuye zaka ine ndisanabadwe, iye ndi mwamuna wake zaka fifite zina zosamvetsetseka akulalikira uthenga, yakugwira ntchito mu mgodi wa malasha kuti azimuthandizira iye kumunda kuti azikalalikira uthenga umene ine ndikuyimirira. Mayi wachikulireyo anali atakhala kutsogolo wopanda chokubizira mphepo akupukuta thukuta pa nkhope yake. Mtsikana wina anadzuka ndipo anabwera ndi kudzamubweretsera iye chokubizira mphepo chake. Kotero ine ndikukuzani inu ndine wokondwa kudzasonkhana mawa uno ndi anthu oterowo. Zima ndipangitsa ine kukondwera kuti ndine Mkhristu ndi kudzasonkhana ndi anthu achikhristu. Tsopano kukutentha kwambiri kwathu kuno ndi konse konse mdzikoli tsopano, ndipo ife tikuyembekezera kubwera kwa dzinja pamene kudzakhale kozizirirako. Msonkhano wathu waukulu wotsatira umene ife tikudziwa udzakakhala ku San Jose, California. Ndi kumene ife tinali pa bwalo la chionetsero cha malonda kwa masiku angapo, ndipo uko kunali kusonkhana koteroko. Ife sitikanachita kanthu monga kuwasamalira iwo. Ndipo magulu omwewo akuthandizira misonkhano yomwe ikubwera tsopano ku bwalo la chionetsero cha malonda ku San Jose. Ndipo ife tikudalira kuti ngati inu mukukhala pafupi ndi kumeneko kapena abwenzi, muwalembere ndi kuwawuza iwo kuti adzakakhale pa msonkhanowo. Ngati sichoncho akhale akutipempherera ife. Tsopano lero ine ndinanena kuti ine ndinali oti ndidzakhala kuno mawa uno kuti ndidzalumikizane nawo mapemphero ndi mapembedzero kwa Ambuye ndi anthu nonse inu. Ndipo ngati pakati pathu pa lalendo ife tikupepesa kuti nyumba yathuyi ilibe mpweya woziziritsa, koma ndife mpingo osauka chabe mu chuma cha mdziko, koma olemera mu chikhulupiriro mu ufumu wa Mulungu. Ndipo ife tikukulandirani inu pa ulendo waufupi uwu, tikupemphera kuti mudzabwerenso ndi kudzakhala nafe kachiwiri. Tsiku lina ife tikuyembekeza kuti tidzakhala ndi tchalitchi chabwinoko. Ife sitikhala mochuluka kwambiri pa zomanga matchalitchi masiku ano, chifukwa moonadi ife timakhulupirira ndi mtima wathu wonse Ambuye Yesu akubwera posachedwapa. Ndipo pamene amisyonale ali m'munda akulalikira uthenga, osavala nsapato, akudya chakudya kamodzi pa tsiku, tingamange bwanji tchalitchi cha madola miliyoni pa nkhope ya zimenezo. Inene basi sitingathe kuziona zimenezo. Ndipo kenako nkumati Ambuye akubwera posachedwapa, tiyeni tipite m'munda ndipo tikachite zomwe ife tingathe mukambado kano. Ngati kadzakhalepo kena tiyeni iwo adzankhira kawoko, ife tiyenera kudzankhira kaka. Basi sitingamapange za nyumba za madola miliyoni zimenezo ndi zina zotero titatha kukhala kumunda ndi kuziona izo. Tsopano ndi zabwino, ine ndikuganiza kuti nyumba ya Ambuye iyenera kukhala yabwino, ndipo iyo iyenera kukhala malo ang'ono opatulika, kuyipanga iyo kukhala yotakasuka komanso yabwino momwe ino mungathere, koma osati chilichonse mowonjeza, chifukwa ife sitimazimvetsa zimenezo.
Before we pray and read the scripture,
sobano ife tisanapemphere ndi kuwerenga malemba, ine ndimafuna kuti ndipereke a osati kulalikira mawu uno, koma kupereka phunziro pa malemba. Ndipo kawirikawiri kubwera ine ndimangochita izi mutchalitchi changa basi, ndipo ife tili mutchalitchi chathu, ife sitili chipembedzo. Ndife a mipingo yosiyanasiyana mwachibadwa, ndipo sitimatsamira kwa mipingo iliyonse mmizere yachipembedzo, koma timagwirizana ndi wokhulupirira onse a zipembedzo zonse ndi anthu onse a pa dziko lapansi lonse. Tchalitchi chathu chaching'ono mawa uno timadziwika pa dziko lapansi lonse. Matepe omwe inu mauthenga awa odulidwa basi monga iwo alili, komabe ife tikuthandizira ku minda ya umishonale ndi mafuko angati osiyanasiyana kunjako, mafuko 19 kunjako, basi pa matepe okha mafuko 19 osiyanasiyana akumatenga mauthenga ndi kumawamasulira iwo. Wina wake pamene ine ndikulalikira, wina wayima kumeneko akulalikira limodzi ndi iwo, ndipo iwo akupita mti nyumba ndi malo kumeneko kumene Mulungu samadziwika nkomwe, ndipo akulalikira kwa chikunja ndi kwambadwa za ku Africa ndi South America ndi kuzungulira dziko lapansi lonse. Ndipo mahandredi kuchulukitsa mahandredi akumabwera kwa Ambuye, ambiri akuchiritsidwa. Ndipo ndi chifukwa chake ife tikumverera kuti ndizo zonse zofunikira kuti tizisindikiza uthenga, osati nyumba zikuluzikulu ndi zina zotero. Ndiyeno pamene ine ndili kuno, ine ndimangokhala ndi zoyankhula palemba, koma kunja uko m'munda ine sindimalalikira ziphunzitso za mpingo zili zonse, chifukwa kuchita zimenezo zimapangitsa izo kukhala zovuta. Anthu adzanena kuti chiphunzitso changa sicholondola kapena china chake chonga chimenecho, ndipo ngati ungalalikire chimodzi, ngati ndingalalikire chiphunzitso cha Methodist, a Baptist adzatsutsana nane, ngati ndingalalikire cha Baptist ndi achirutera adzatsutsa, ngati ndingalalikire chipentekoste ndi anazarene adzatsutsa, ngati ndingalalikire cha Nazareni ndiye kuti a Church of God adzatsutsa. Chotero inu mwaona kuyenera kumayimira china chake, koma mukukula kwa ntchito ya kolalikira, ife timangolandira wokhulupirira aliyense, zilibe kanthu chimene kachikhulupiriro kanu kapena chipembedzo chanu chili. Bola ngati ndinu wobadwa mwatsopano mwa mzimu wa Mulungu, ndinu mʼbale wathu ndi mlongo. Ndipo tikulinga kuti nthawi zonse tizizisunga izo chomwecho. Ndiyeno ngati Ambuye alola lero, ine ndikufuna kuti ndilalikire mu mpingo wathu.
Our church stand on Bible doctrine.
Mpingo wathu umaima pa chiphunzitso cha Baibulo, chimene mpingo umaima nacho, ndi chifukwa chimene ife timachitira zimenezi. Ndipo pochita zimenezo ife tikhoza kulenga kapena ife sitimatanthauza kuti titero, koma tikhoza kulenga mafunso malingaliro a wina wake. Komati chabwino ine sindinaphunzitsidwe konse zimenezo kapena kuti ndizikhulupirira izo mwa njira yakuti ndi yakuti zikomwe ino. Ndipo ngati zingachitike kuti mungatero mpingo wanu sukhulupirira kapena inu simukukhulupirira basi zinthu zimene timanena kukhala chiphunzitso cha mpingo wathu, tikukhulupirira kuti mwa njira iliyonse sizingabweretse chokhumudwitsa, chifukwa sitepe yoyamba kumene yopitira ku Chikhristu chopambana ndi kusonyezera kuti munthu walandira mzimu woyera ndi kudzichepetsa. Kudzichepetsa kwenikweni kopatsidwa ndi Mulungu kuti icho chiyenera kuperekedwa modzichepetsa. Koma komade mpingo wopanda chiphunzitso umakhala chimodzimodzi ngati nsomba yofewa, iyo ilibe fupa pa msana, chotero ife tiyenera kukhala ndi fupa pa msana muzimenezo. Ndipo osatinso fupa la pa msana koma mano naonso, chifukwa mpingo wa Mulungu uyenera uzidya mkate wa moyo. Ndipo ife muzonena zina zomwene ndinganene ngati ndingayesetse kuti ndikhomerere icho mwamphamvu. Tsopano chonde musachimvetsetse icho molakwika. Zimenezo ine sindikutanthauza kuti ndikhale wa mwano pophunzitsa za Baibulo. Koma ngati ine kudutsa muzakasate zakafukufuku osatenga tizikhulupiriro kapena kalikonse koma mawu okha, pali anthu pano omwe ali a Presbyteria, Katolika, Baptist, Pentecoste, Nazareni, Church of God, Pilgrim Holiness, iwo onse akhala pano. Ndipo ndikudziwa kuti mpingo uliwonse uli ndi kachikhulupiriro kakekake. Ndipo ine sindimafuna kusokoneza zimenezo, koma ine ndikungoyesetsa kuti nditulutse lemba ndi kuligwirizanitsa ilo ndi lemba, kuchitira kuti onse amvetse kuti sikuti ndikhale wa mwano, ndikungofuna kuti ndikhale ndi chikondi, ndi kukhudzidwa, ndi chifundo, ndi mopambana momwe ndikudziwira kuti ndiwafotokoze malemba. Ndipo tsopano phunziro mawa uno likhala ngati phunziro lalitali, ndipo ine sindikufuna kuti ndithamange. Ine ndikufuna kuti nditenge nthawi yanga pa zomwe ine ndikuti ndinene, ndikuyesetsa kuti ndizifotokoze izo chifukwa chimene ife timanenera izo. Nthawi zambiri misonkhano wina amati chabwino, kodi iye amakhulupirira chiyani? Kodi iye ndi wa Baptist apobe? Kodi iye ndi wa Chipentekoste? Kodi iye amakhulupirira mukuyankhula ndi malilime? Kapena kodi iye ndi ichi kapena icho? Kodi iye ndi wa chitetezero cha muyaya? Kapena kodi iye ndi chiyani? Ndiyeno iwe ukangotchula chimodzi cha chilichonse chimene iwe uli, iwo amakusiya ngati mbatata zowotcha. Zilibe kanthu iwo sangayime kuti amvetsere kuti aganizirepo, koma iwo amangokusiya iwe nthawi yomweyo. Palibepo paliponse misonkhano yanga pa nthawi iliyonse yomwe ine ndinayamba ndadziwapo zakusiya chisokonezo pakati pa abale. Ine nthawi zonse ndimangolalikira zakudza kwa Ambuye, chipulumutso ndi ndimachiritso a uzimu. Zimenezo sizimamupweteka munthu aliyense wa full gospel. Ndiye mu mpingo muno ine ndili nacho chiphunzitso chathu. Icho chimatulukira pakati pa anthu omwe amabwera. Ndipo amati chabwino ine mʼbale Branham ananena zakuti ndi zakuti zinthu zimenezo chabwino ife tiyenera kukhala ndi chiphunzitso. Tsopano posakhalitsapa pa msonkhano pamene wina wake anafunsa gulu la atumiki, alembi anga ndipo iwowo alipo mpano, makalata ambiri ambiri amabwera. Ndipo amati kodi mʼbale Branham amakhulupirira mukukutetezera kapena kusunga chitetezo chawokhulupirira? chabwino ine ndimadziwa mugulu la zamalamulo limene linali kufunsa zimenezo zingakhale zovuta kuti ine ndinene zimenezo iwo angachotsepo manja mwaliwiro ndithu ndipo izo sizimapanga kusiyana mpangono pomwe kaya iwe ukukhulupirira zimenezo kapena ayi bola ngati iwe unapulumutsidwa ndiyo chinthu chofunikiracho ndipo ine sindinanene kalikonse ndipo mipingo 16 yosiyanasiyana inasiya kuthandizira inu mukuona chifukwa chakuti ine ndinakana kuyankha pachifukwa chofuna kusunga chiyanjano ndi anthuwo tsopano mutchalitchi mawa uno ine ndikufuna kuti ndifotokoze chifukwa chimene ine ndimakhulupirira zimene ine ndimakhulupirira tiyeni tipemphere ambuye amene anamuukitsa yesu kwa akufa ndipo wamupereka iye kwa ife monga nsembe yachikondi chanu kwa ife ndipo mwakusambitsidwa kwa madzi mwa mawu iye wawayeretsa anthu osamvetsetseka gulu loyitanidwa lituluke ndipo tikuyembekezera mopitirira kudza kwake kwa chiwiri ndipo ife tikudziwa kuti maso a anthu tilipo tizikhulupiriro tochuluka ndi zipembedzo ndipo Atate Mulungu ife tikupemphera kuti inu mumudalitse modzi aliyense wa iwo ndipo mayimidwe amene iwo akuayimirira ngakhale ife tikhoza kusagwirizana nawo mu zinthu zambiri komabe muzochitika monga Khristu komanso monga abale ife timayima nawo iwo phewa ndi phewa ndipo sati phewa ndi phewa basi koma mtima ndi mtima mu tsiku lakusayanjanitsika pamene anthu ali yam'mutu ndiwo dzikuza okonda zokondweretsa za mdziko kuposa za Mulungu ife tikupemphera o Mulungu kuti mzimu woyera umangirize mitima yathu moyandikana pamodzi yonse tsiku ndi tsiku chiritsani wodwala mawa uno ambuye pali iwo amene adzalowe mu ubatizo wa madzi ndipo tikupemphera kuti mzimu wanu woyera uwadzaze iwo ndi a kukhalapo kwake ngati iwo sanalandire kale zoterozo mulole iwo asindikizidwire kutali ndi zinthu za mdziko ndipo adzadzidwe ndi mzimu wa Mulungu mu chikondi cha Mulungu cha Mulungu ndi chiyanjano ndi anthu onse ambuye kumusi kudutsa mafuko a mdziko monga inu mwanditumizira ine munthu wosauka wosaphunzira ndipo komabe ambuye ndikukhulupirira mu mtima mwanga za inu zinthu zimene ndazikhulupirira ndipo ndaphunzitsidwa ndi baibulo ndi kutsimikiziridwa mwangelo wa ambuye amene wayima pompano kuti adzatsimikizire zomwe zanenedwa ngati izo zili za Mulungu nthawi zambiri anthu amandiganizira ine kuti ndine wonyengerera inu ndinu woweruza wa mtima wanga koma monga Paulo wakale amene anafika mpaka pomalalikira Chiyuda kufikira atapeza chidaliro cha anthu ndipo zikatero amalalikira Khristu wopachikidwa koma choyambirira anapeza chidaliro cha anthu kuchitira kuti uthenga wake udzakhale wokometsedwa ndi mchere ife tikupemphera o ambuye kuti inu mukometsere zoyankhula zathu ndi chiyanjano chathu ndi mchere wa mzimu ndi magazi a ambuye yesu ndi kutipanga ife anthu amene ayitanidwa ndipo kuti dziko likhoze kumayang'ana ndi kumapenyerera miyoyo yathu ndipo kenako nkudzakhala ndi rudzu lofuna kudzakhala monga ife tisungeni ife odzichepetsa ndi odzazidwa ndi chikondi chanu ndi mzimu wanu pakuti ife tikupempha izi mu dzina la iye amene anapemphera kuti ife tikhale mmodzi kotero kuti anthu onse adzadziwe kuti ife tinali ana ake pamene ife tikhala ndi chikondi kwa wina ndi mzake amen tsopano kwa inu ine ndikudziwa kuti kwakhala ngati kofunda ndipo ngati pali kuli chokupizira mphepo chakuphazi kumbuyo kuno chimene iwo akufuna kuti achibweretse paliponsepo pamene pangaoneke pabwino zingakhale zabwino Ine ndikufuna kuti ndiwerenge ena tsopano kuchokera malemba opatulika. Ayi bwana, si choncho, bola ngati icho chili pansi monga choncho. Ine ndikukhulupirira palibe vuto mbali Neville.
I want you to turn with me in the scriptures.
Ine ndikufuna inu mutembenuzire nane mumalemba kubuku la Yoweri. Ndiyeno ndili ndi malo angapo pano omwe ndikufuna kuti ndiwerenge kuchokerapo choyamba kuti ndipeze zophunzitsa. Nkhani ina ya zophunzitsa.
First in Joel, the first chapter, beginning with the first verse.
Choyamba mu Yoweri mutu wa 1 kuyambira ndi ndime ya 1 ndipo kuwerenga ya 4 ndiyeno mu mutu wa 2 wa 25 mpaka wa 27 ife tuwerenga kuti tuwerenge lemba. Ndipo mawu a Ambuye anadza kwa Yoweri mwana wa Petueli. Imvani ichi inu amuna okalamba, ndipo tcherani khutu inu nonse okhala mʼdzikoli. Kodi zimenezi zakhalapo masiku anu kapenanso masiku a makolo anu? Auzeni inu ana anu za ichi, ndipo ana anu auze ana awo ndi ana awo mbado winawo.
That which the palmer worm left.
Kuti chomwe chimbalanga chinasiya dzombe linadya. Ndipo chomwe dzombe linasiya ndi chomwe chili mamine chadya.
And that which the canker worm has left.
Ndipo chimene chili mamine chinasiya anoni anachidya. Ndiyeno mundime ya 25 mpaka ya 27 ya mutu wa 2.
I will restore unto you the years that.
Ine ndidzabwezera kwa inu zaka zimene dzombe linadya chili mamine ndi anoni chimbalanga ndi anoni khamu lalikulu limene ine ndinatumiza pakati panu.
And you shall eat and plant.
Ndipo inu mudzadya zochuluka ndi kukhuta ndi kutamanda dzina la Ambuye Mulungu wanu amene wachita modabwitsa ndi inu. Ndipo anthu anga sadzachita konse manyazi. Ndipo inu mudzadziwa kuti ine ndili pakati pa Israeli ndi kuti ine ndine Ambuye Mulungu wanu ndipo palibe wina. Ndipo anthu anga sadzachita konse manyazi.
Then, in the book of Romans,
ndiye mu buku la Aroma, ndi mu mutu wa 1 wa Aroma, ndipo ndime ya 25 ine ndikuwerenga izi. Ife titenganso ya 24.
Wherefore God also gave them up to uncleanness.
Chifukwa chakenso Mulungu anawapereka iwo kuchidetso mwazilako lako za mitima yawo, kunyozetsa matupi yawo omwe pakati pa iwo eni. Amene anasinthitsa choonadi cha Mulungu kukhala bodza.
And then in Romans, the third chapter and the fourth verse.
Ndiyeno mu Aroma mutu afirii ndi ndime ya folo. Aroma firii ndi ndime ya folo ife tikuwerenga. Gawo loyamba la ndime ya folo ija.
God forbid. Let God
Mulungu aletse. Mulungu akhale woona ndipo munthu aliyense wabodza.
Now, we are coming into a serious.
Tsopano ife tikubwera mulingaliro lotsimikizika la nkhani pano.
And now I believe that there will come a time of the restoring.
Ndipo tsopano ife ine ndikukhulupirira kuti idzafika nthawi yobwezeretsa zinthu zonse zomwe zinachitidwa molakwika.
We are trying with all that is.
Ndipo ife tikuyesetsa ndi zonse zomwe zili mkati mwathu ndi amuna ena akuyesetsa. Alaliki opambana oterewo monga Billy Graham ndi Oral Roberts ndi ena ambiri alaliki odziwika. Atumiki azibusa amene ali okhulupirika kumalo awo akuyesetsa kuti aone chitsitsimutso mu nthawi yathu. Ndipo inu ana a Mulungu mukupempherera chitsitsimutso mu nthawi yathu ino. Zikwi makumi zamapemphero amakumana ndi Mulungu olaliliro onse ofuna chitsitsimutso mu nthawi yathu. Ndipo kwalembedwa mʼmalemba kuti ngati anthu amene amatchedwa ndi dzina langa akadzasonkhana pamodzi ndipo nadzapemphera ndiye ine ndidzamva kuchokera kumwamba. Tsopano ngati ana a Mulungu azisonkhanitsa iwo eni pamodzi ndi kupempherera chitsitsimutso mu nthawi yathu ndipo chitsitsimutsocho nkusabwera, ndiye kuti payenera kukhala china chake cholakwika pena pake. Tsopano kumbukirani kuti chilichonse chikhoza kokha kumagwira ntchito pamene inu mukugwira ntchito mulamulo la chinthu chimenecho. Mphamvu za zamwamba zikhoza kokha kuyenda molingana ndi lamulo la zamwambazo. Mayiko amwamba akhoza kokha kumayenda pamene akusunthidwa ndi lamulo la mayiko amwamba. Dzuwa likhoza kokha kutulukira molingana ndi momwe dziko likutembenukira kwa dzuwa. Ndipo kuti pamenepo pali chilichonse chimayenera kugwira ntchito molingana ndi lamulo la dongosolo lake. Pakuti Mulungu anazipanga zinthu zonse ndipo anapanga lamulo la chinthu chimenecho, ndiyeno izo ziyenera kumatembenuka ndi kumagwira ntchito ndi kumachitika molingana ndi lamulo la chinthu chimenecho. Izo sizidzagwira ntchito moyenera mwanjira ina iliyonse. Mudzachike cheni musipuloketi ndipo kenako mudzachike icho pa chikhomo chozungulira. Inu mukhoza kudzatenga kanthawi pang'ono ndithu koyendetsa, koma njira yokhayo imene mungapangire nthawi yoyendetsa yolondola ndi cheni chimenecho ndi kuyika sipuloketi yofanana ndi sipuloketi imene ili kumbuyo kwakeyo. Ndiyeno timabowo tating'onoto timeneto mu cheni chimenecho tikomane. Ndiyendiyende basi mogwirizana ndi nthawi ya sipuloketi. Zikatero inu mukhoza kutha mtunda. Ndipo ine ndikutsimikiza kuti ife tili ndi sipuloketi yolakwika kwina kwake. Mpingo kuyenda mochedwa kwambiri mola limene ife tikukhala moli pali china chake chalakwika kwambiri. Ndipo izo zikutiyenera ife mutsiku lino pakudza kwa pafupi kwa Ambuye kuti tikhale pansi ndi kuphunzira izi ndi kuona chomwe chili cholakwika, tipeze chimene chikuyambitsacho. Inu simungapeze thandizo mpaka inu mutapeza chomwe chikuyambitsacho. Ngati adokotala ngati inu mulowa mu ofesi yake ndipo inu nkuti ndili ndikupweteka kwa mutu ndipo ndikudwala mimba mwanga, ndipo iye nkukupatsani inu asipirini pang'ono kapena china chake ndipo nkukutulutsani inu muzipita, iye akungoyesera kuti athane nanu inu. Dokotala weniweni wowona adzafufuza vuto limenero mpaka iye atapeza chiwalo chomwe sichili mu dongosolo. Akatero agwira ntchito kuchokera ku chiwalo chimenecho. Umo ndi momwe zimakhalira ndi ufumu wa Mulungu. Ife timayenera kufufuza chimene chili cholakwika, tikatero tigwire ntchito kuchokera pamenepo. Malemba ali ngati malangizo a dokotala. Adokotala sayansi omwe amagwira ntchito molimbikira kuti apeze kamwere kake nawonso za momwe angaphere kachirombo kena kake matenda omwe ali mthupi mwanu monga marungo a typhoid kapena matenda ena kuti akhoze kukupatsani inu mankhwala amene angakaphe nyongolotsi ya typhoid imeneyo. Ndipo komabe izo ziyenera kusamaliridwa mosamalitsa kwambiri, kuchitidwa mosamalitsa kwambiri mpaka izi. Ngati palibepo zokwanira za izo, izo sizikamuthandiza odwalayo. Ndipo ngati pali china chake chowonjezeredwa, icho chikhoza kumupha odwalayo. Izo ziyenera kuperekedwa ndi wazamankhwala basi molingana ndi kamwedwe kake. Chotero ngati pali china chake cholakwika mu mpingo lero chimene sichikuyenda momwe chiyenera kumakhalira, ndi lingaliro langa kuti tiyenera kubwerera ku dongosolo lake. Tikafufuze ndendende basi chomwe chalakwika kupangitsa mpingo uwu udwale kwambiri mpaka kuti muli matenda mu mpingo wathu, matenda a tchimo. Enako ife tiyenera tikafufuze zomwe adokotala analangiza ndi kuona ngati azibusa athu azamankhwala akutipatsa ife dongosolo lolondola. Ndipo kumbukirani inu mukhoza kuwonjezera china chake kulemba lodziwika lakuti lafufuzidwa kwenikweni ndikumupha wodwala.
And maybe I don't say we have, but what if?
Ndipo mwina mwake ine sindikunena kuti fetatero, koma nanga bwanji ngati ena azamankhola athu aonjezera china chake kudongosolo la Mulungu.
If they have, they are killing the patient.
Ngati watero iwakupha wodwala akuwasiya iwo kuti azifa mutchimo. Chabwino ndi inu mukuti chabwino ngati iwo analiona mtima ayi izo sizikuloleza izo. Bambo wa zamankhwala anampatsa munthu asidi wa kaboliki kuno zaka zingapo zapitazo. Wodzipereka basi monga iye akanakhoza kukhalira ndipo malo ogulitsira mankhwala ovomerezeka ndipo izo zinamupha munthuyo. Komabe yankachita modzipereka. Sizimenezo kudzipereka. Ine ndaonapo kudzipereka pakati pa chikunja zimene zikhoza kupangitsa kudzipereka kwa Chikhristu kuoneka ngati china chake cha mbuyo cha amagedzana. Ndaonapo achikunja omwe amakhoza kuwayika nawo mkamwa mwang'ona kuti awapereke iwo nsembe kwa Mulungu wa madzi. Ine sindinathe kupeza kudzipereka kumeneko pakati pa Khristu. Ine ndawaonapo anthu omwe amagona pa zinsonga ndi kuthola mafupa a mapazi awo ali ana ang'ono. Ine ndawaonapo iwo akutenga makanda ndi ana ang'ono ndikuwadula iwo ndikuwalemba iwo paliponse ndikuwakhetsa iwo magazi ndipo nthawi zina kuchotsa miyoyo yawo kudzipereka kozama. Koma iwo akulakwitsa. Sopano tiyeni tipeze china chake. Yobu kapena Yoweri kani ine ndi ndikuganiza kuti iye anatipatsa ife maziko abwino kwambiri apa. Ndipo ndi zomwe ife tikufuna kuti tiwerenge. Iye anati, inu muze ana anu, mulole ana anu, akawauza nawo, ndi awowo enawo, ndi zina zotero, kwa kambado kena, kamene kazi akhale a mitundu, kuuza Israeli kuti akhale akunenabe izo. Ndipo tsopano lemba ili limene Yoweri analigamba lakwaniritsidwa lero, pamene ife a mitundu, talandira iro, iye anati, kuti chimene chinasiya chimbalanga anoni anachidya, anoni dzombe ndi zina zotero. Ndipo tizirombo iti ngati inu mutapeza bukhu lanu la tizirombo, inu mudzazindikira kuti tizirombo tinayi tosiyana-siyana ndi tizirombo tomwe-tomweto magawanayi osiyana-siyana moyo wake. Yonse aife timadziwa kuti chikhoko si china koma anoni adaphimbidwa ndipo akupita kuti akaswe kukakhala gulugufe ndipo gulugufe ndi anoni iye asanafike kotuluka muchikhokhomo. Chimbalanga dzombe ndi zina zotero zili zofanana ndi kachirombo komweko tsopano chilichonsecho. Tsopano mvetserani mwatcheru chilichonse chimene chinachitika mumalo oyambirira ndi kachirombo kachimbalanga iko kamadzangokhala anoni mtsogolo ndipo chimbalangacho chimadzangosanduka dzombe mtsogolo ndipo chilichonse chimene chinali chimene chinayamba pachiyambi chikadali chinthu chomwecho chimene chikuyambitsa vuto lero. Ndipo tiyeni tibwerere mbuyo tsopano mumalemba ndipo tikapeze chimene chinayamba. Tsopano ife tikudziwa kuti ife tikhoza kungomanga mpingo choyamba pa zipangizo zimene Mulungu anatipatsa ife kuti timangire nazo iwowo. Ndizo zonse zomwe ife tili nazo ndipo ine ndikuganiza kale ine ndikudziwa izi ndi zaukali ndipo izo zili pa tepi. Mahundred ya anthu kuzungulira dziko lapansi adzazimva. Koma ife tisanakhale konse ndi chinyumba cha mpingo wa Mulungu, ife tidzayenera kuti tibwezeretse zinthu zonse zimenezo zomwe tizirombo iti tadya kuchokera mwa iwo. ife tidzayenera kuti tibwerere mbuyo ndi kukafufuza zomwe tizirombo totadya. Ndipo usanati mpesa wa mbuye uwu, mpesa iye ndi mpesa, ndife nthambi. Ndipo tisanayambe konse zoti tifufuze kapena mpingo osanayime, mumphamvu yake ndi maonekedwe ya pachiyambi, ife tidzasowa kuti tibwerere mbuyo ndi kukapeza zomwe tizirombo tinadya. Ndipo mpingo umenewo udzayenera kuti ubwezeretsedwenso kumeneko. Kapena iwo sudzayima konse mumphamvu yake ndi ulemerero wa mayimidwe ake oyambirira. Ngati khungwa likhadzulidwa pa mtengo, ife timayenera kuti tibwezeretse khungwalo pa iwo kenanso, timeretse khungwalo poyamba. Inu simungathe kukhala ndi mapulo mpaka mutakulitsa kaye khungwalo, pakuti khungwa ndi mpita wa utomoni, mpita wa utomoni ndi mpita wa moyo. Ndipo malemba, Baibulo lopatulika la Mulungu, ndilo mpita wa moyo kwa mpingo uliwonse. Kodi tingabweretse bwanji utomoni wa mphesa kudzera mu khungwa la mkuyu? Basi sizingagwire ntchito. Ife tiyenera kukhala ndi khungwa la mphesa, tiyenera kukhala ndi khungwa la pachiyambi. Ndipo ilipo njira imodzi yokha yomwe khungwa limenelo lingakhoze kubwereranso pa mphesa, ndi pamene Mulungu alimeretsa ilo mwina mwake. Ife sitingathe kupanga zina ndi kuyika pamenepo, izo sizingagwire ntchito. Palibe ndondomeko zopangidwa ndi anthu zomwe zidzagwire ntchito konse, izo zidzatengera njira ya Mulungu kapena izo sizidzakhala moyo mkomwe. Ndondomeko zopangidwa ndi anthu sizingagwire ntchito. Inu mukhoza kukulunga chisanza pa mtengo ndi kunena kuti iwo zikula. Chisanza sichinali dongosolo la Mulungu, liyenera kukhala khungwa, mpita wa moyo. Ndipo pamene chichokera kumizu, iwo dzabala moyo womwewo umene mtengo nali nawo tizirombo tisanaudye iwo. Nzosadabwitsa kuti ife sili kumakhala ndi misonkhano ya machiritso. Nzosadabwitsa mipingo ya ngambika. Nzosadabwitsa kuti wina akumati, izi izo ndi zinazo zotsutsana kwambiri. Nzosadabwitsa kuti pali malingaliro oterewo pakati pathu, ndi chifukwa chakuti tikulephera kubala zipatso zenizeni zachipiriro, kuleza mtima, ubwino, chifatso, chifundo. Mpita wa moyo wadulidwapo ku mtengowo, ndipo ife sitidzawabweretsa konse iwo kudzera mu tizikhulupiriro tachiguduli china kapena khungwa lina lililonse lolowetsedwa m'malo. Izo zidzatengera mphamvu ya Mulungu wa mphamvu zonse kuti akulitse mtengo umenewo kubwerera ku chikhalidwe chake kachiwiri. Kodi Yesu sananene ndipo malemba amati ali nawo maso ndipo sakukhoza kuona, ali nawo makutu ndipo sakukhoza kumva? Iwo basi sangakhoze kuchita zimenezo, ndipo palibe munthu yemwe angakhoze kubwera kwa Mulungu kapena kwa Khristu kufikira Mulungu ataulula izo kwa iye. Tsiku lina ine ndinali ndikuyankhula, ndipo ife tinali tikuganiza zalemba. Ine ndinati, ndi chifukwa chiyani anthu akulephera kuwaona iwo? Ine ndinati ndi zimenezotu. Ndipo ine ndinakhala ngati ndikuganiza, ine sindikusamala momwe izo zilili zomveka bwino, mochuluka bwanji momwe lemba limaphunzitsira izo. Inu simudzakhoza konse kuziona izo mpaka Mulungu mwini wake atasonyeza izo kwa inu. Sindikusamala momwe iwo akumvekera bwino. Ndipo Baibulo lonse linamangidwa, ndipo mpingo wonse wa Mulungu wa moyo unamangidwa pa vumburutso la uzimu la mawu. Ndi chifukwa chiyani abere anapereka nsembe yabwinoko kuposa ya Kaini? Ndi chifukwa chiyani abere sana mutsatire Kaini? Yanali ndi chali chichokongola kwambiri, koma izo zinaululidwa kwa iye. Pamene Yesu anabwera kuchokera kuphirira chiwalitsiro, ndipo iwo anati, kodi anthu amati ine mwana wa munthu ndine yani? Wina anati Eliya, ndipo wina anati ndinu mneneri ndi zina zotero. Iye anati, koma inu mumati ine ndine ndani? Petro anati, inu ndinu Khristu mwana wa Mulungu wa moyo. Iye anati, wodala ndiweyo Simoni mwana wa Yona, pakuti thupi ndi mwazi sizinolulire izi kwa iwe. Iwe suna ziphunzire izo ndi mabuku ena, kapena ndi seminare ina, kapena malo ena dongosolo lopangidwa ndi anthu. Koma Atate anga kumwamba aulira izi kwa iwe. Ndipo pata nthwe iri ine ndidzamangapo mpingo wanga, ndipo zipata za Gehena sizidzakhoza kulaka iwo. Ndi zimenezo apo vumburutso la uzimu la mawa Mulungu. Mumateyu 11 ine ndikukhupirira ndi pamenepo, kapena 12 pena pake chapamenepo zinalembedwa zomwe zinati, ngakhale Yesu anali atachita zozizwitsa zochuluka, zizindikiro zochuluka kwambiri kuti iye anali Mesiya, komabe anthuwo sanakhoze kukhupirira izo, chifukwa Yesaya anati, iwo ali nawo maso ndipo sakukhoza kupenya, ali nawo makutu ndipo sakukhoza kumva. Motani ngakhale iwo anali masikolala, ngakhale iwo anali achipembedzo apamwamba, iwo anali oyera ndipo opanda cholakwika ndi opanda chirema. Ngati iwo apezeka ndi kadontho kamodzi kolakwika, iwo ankagendedwa mopanda chifundo. Palibe munthu akanakhoza kuloza chala pa izo. Iwo ankaphunzira malemba usana ndi usiku mbado ndi mbado, ndipo komabe Mulungu anali atachititsa khungu maso awo. Mukuti Mulungu anatero, ndi chimene iye ananena. Mulungu amachita zimene iye akufuna, ife sitingamuze iye zoti achite. Kodi sanatero Paulo mubuku la Roma mutwa 8 kunena kuti, Mulungu anamudzutsa Farao naumitsa mtima wake, anachititsa khungu maso wake kwa cholinga chomwechi kuti chifuniro chake chikakhoze kuchitidwa? Sanali Esau kodi ndi Yakobo? Esau anakana nyamatayo asanabadwe nkomwe, Mulungu anamunyoza iye. Inu mukuona izo zonse zikugwira ntchito molingana ndi kukonzederatu wakukulu kwa Mulungu. Iye si modzi yemwe yakugona. Yama dziwa ndendende, ndipo ife tima waweruza anthu molingana ndi awo, zimaoneka ngati kuona mtima kwawo kapena kudzipereka kwawo. Ife timaweruza mipingo molingana ndi momwe zikuwayendera bwino. Ife timajoina, ife timawatenga lariki, chifukwa kuti iwo ndi otchuka, zimenezo si izo ayi. Miyamba ndi dziko lapansi zidzachoka, koma mawu anga sadzapita konse. Chimene chimbalanga chasiya anaona anachidya, pali china chake cholakwika pena pake, chifukwa mawu a Mulungu ndi amuyaya basi monga iye alili wamuyaya. Ndipo mawu a Mulungu sangakhozenso kulephera monga momwe Mulungu sangakhoze kulephera iye mwini. Tsopano pali china chake cholakwika pena pake. Kotero tiyeni tibwerere mbuyo tsopano. Maziko tsopano ife tayala, tiyeni tibwerere mbuyo, titenge phunziro lathu la Aroma 3:4. Mulole mawu a munthu aliyense akhale bodza, ndipo mawu a Mulungu akhale choonadi. Ine ndikhomerera izi pansi, ndipo ine ndikufuna kuti inu mumvetsere. Mulole izo zikhale Mulungu choonadi. Tiyeni tigwirizane ndi zimene ananena Mulungu mosalabadira zomwe wina aliyense ananena. Ine ndikufuna ndigwiritse ntchito zinthu zinayi zosiyana-siyana zazomwe ndikuona mulemba kuti tizilombo iti tadya kuchokera mu mpingo wa Mulungu wamoyo, ndipo taulumalitsa mpesa wa Mulungu kapena wapinimbira. Ife timapeza ina Methodisti mudzavomereza, ina Baptisti mudzavomereza, ina Presbyteria, ina Chipentekoste, ina Nazareni, inu nonse muvomereza. Kachisi pano akuvomereza, pali china chake cholakwika. Ndipo ife kachisi ndife olakwa monga ena onsewo, pakuti iye amene amadziwa kuchita bwino koma osazichita izo kwa iye ndi tchimo. Sopano tiyeni tibwerere mbuyo ndipo ine ndikufuna kutchula zinthu folo mwa malemba basi monga momwe ine ndikudziwira kukhala kwake kuti tizirombo iti tadya kuchokera kwa mpingo kuchokera kuchikhalidwe chake choyambirira chapa chiyambi. Sopano chinthu choyamba mpingo unakhazikitsidwa pa tsiku la Pentecoste. Petro analalikira ulaliki wotsegulira pa msonkhano wokondwerera pamene mpingo unabadwa. Mpingo wa Chikhristu unabadwa pa tsiku la Pentecoste. Ndipo ngati Mulungu ali wopanda malire ndipo sangakhoze kusintha, mpingo wake woyenera kukhalabe monga iwo unali pa chiyambi. Kodi mukuvomereza zimenezo? Mpingo woyenera kukhalabe chimodzimodzi monga iwo unali. Koma munthu wausinthasintha iwo ayikama kutanthauzira kwawo mwa iwo. Inu musadzayesere konse kutanthauzira mawu a Mulungu. Muzingonena basi zomwe iwo akunena, osasamala momwe iwo alili, kotero muzingowatsatira iwo. Ndizo zonse musamawasinthe mawu. Baibulo linanena kuti lemba lilibe kutanthauzira kulikonse kwa mseri. Ife tilibe ulamuliro wakuti tizinena zinthu izi. Ife tikungoyenera kuti tiziwawerenga iwo ndikunena ndiyendiyende basi monga iwo akunenera. Ndikuwakhulupirira iwo mwa njira yomweyo. Ine sindikusamala momwe iwo akuonekera wopusa. Muziwakhulupirira iwo muli monsemo. Paguwa si malo ochitira nthabwala, ndi malo oona mtima. Ine sindikutanthauza izi kuti ndizichita nthabwala. Ine ndikutanthauza izi kuti ndibwereze china chake chimene chinauzidwa kwa ine. Anati uko kunali mʼbale wachikulire wachikuda uko kumwera ankanyamula Baibulo. Ndipo abwana ake anali kumusereula iye, yanati iwe sungakhoze kuwerenga ilo. Iwe umalinyamulira njiro? Ya nati, ine ndimalinyamula ilo chifukwa ine ndimalikhulupirira ilo. Ndicho chifukwa chabwino. Ine sindingathe kuliwerenga ilo, koma ine ndikudziwa kuti muli china chake mwa ilo. Ndiko kulondola. Anati, ine ndimakhulupirira mpaka chikuti ilo kunja kwa ilo. Kulinso Baibulo lopatulika, analemba pamenepo, ine ndimalikhulupirira ilo. Ya nati, chilichonse chimene Baibulo lingati uchite, ine ndikuganiza iwe ungakachite icho. Yanati inde bwana, ngati inu mungawerenge izo kuchokera mu Baibulo, ine ndikachita zimenezo ngati lili lamulo la Mulungu. Yanati ndiyena ngabwanji ngati nditawerenga kuchokera mu Baibulo limenero, ndipo nkukuuza iwe kuti Ambuye ananena kuti iwe ulumphe kudutsira pa khoma ilo pamenepo khoma la mwala lalikulu lija. Kodi zingatheke bwanji mdziko lapansi kuti ulumphe kudutsira pa khoma la mwalalo ngati palibepo bowo pa ilo? Yanati ngati mungawerenge zimenezo kuchokera mu Baibulo, ndipo Ambuye nandiuza ine kuti ndilumphe, iye angakhale ndi bowo pamenepo, ine ndikamadzafika pamenepo. Ndipo ndiko kulondola. Mulungu anena chomwecho, zilibe kanthu mwe izo zikuonekera zopusa. Iwo pite patsogolo pa ilo. Zili ndi Mulungu kuti asamalire zina zonsezo. Imeneyo ndi ntchito yake, ndi ntchito yanu kuti muchitepo. Tsopano chimodzi mwa zinthu zoyamba zomwe ine ndikufuna kuti ndiyankhule kwa inu kwambindi pang'ono izi. Titatha kupeza kuti mazikowo ayenera kukhala pa chiyambi, ziyenera kubwereranso ku mazikowo. Ziyenera kubwerera kumene iwo anali mpesa. Ngati china chake chalakwika ndi iwo, ndipo mpesawo sukuyenda bwino, tiyeni tibwerere mbuyo ndi kukapeza chomwe chalakwika. Tsopano chimodzi cha zinthu zoyambirira zimene ndikufuna kuti ndizitchule ndi china chake chimene chachoka ku mpingo wathu. Chimodzi mwa zinthu zazikulu ndi chikhulupiriro. Anthu alibe chikhulupiriro lero monga iwo anali nacho mu tsiku limenero. Mtundu wina wachilimamine cha mtundu wina chinadzalowa mkati ndipo chinadzadyamo mpita wa moyo wa chikhulupiriro. Iwo anawusintha iwo. Lero chikhulupiriro chawo chili pa mtundu wina wa chipembedzo chachikulu cha mpingo. Koma Yuda anatiuza ife, mu Yuda ndime ya firi. anati, wokondedwa, ine ndinachita changu chonse kuti ndikulembereni inu za chipulumutso cha wamba. Ndikanayenera ine kuti ndilembere kwa inu. Ine ndili nawo iwo apa patsogolo panga. Ndikuti ndikudandaulireni inu kuti mulimbanirane moona mtima chikhulupiriro. Osatira chikhulupiriro, chikhulupiriro. Chimene chinaperekedwa kamodzi kwa oyera. Zimenezo zinali zaka 33. Izi zisanachitike. Chikhulupiriro ichi chinaperekedwa. Tsopano osati anthu amati oh zimenezo ndizotsutsana ndi chikhulupiriro changa. Chilipo chikhulupiriro chimodzi chokha. Ambuye mmodzi, chikhulupiriro chimodzi ndi ubatizo umodzi. Inu mukhoza kukhala ndi kachikhulupiriro koma ife tikufuna chikhulupiriro. Kulimbanirana moona mtima ndiko kukanganirana kuyimirira. Kuyimirira mmalo mwake. Kulimbanirana moona mtima chikhulupiriro chimene chinaperekedwa kamodzi kwa oyera mtima. Kodi iwo anatchedwa liti oyera pamene iwo anayeretsedwa mzimu oyera unawayeretsa iwo. Iwo ankatchedwa oyera. Tsopano Yuda akuti mchimwene mchimwene womupeza wa Yesu. Ine ndikufuna kuti inu moona mtima mulimbanirane chikhulupiriro chimene chinaperekedwa kamodzi kwa oyera. Musadzalole kuti chikhulupiriro chimenecho chidzagwe. Ndipo chikhulupiriro cha oyera sichinali muti zikhulupiriro, osati muzipembedzo, osati munyumba za chalichi, osati muziyanjano, koma izo zinali mu kukhalapo kwa Mulungu wa moyo. Yohana linacho chikhulupiriro chochiritsa odwala, kutulutsa ziwanda, kuchita zozizwitsa, malonjezo akulu onse amene Yesu anawapanga, mpingo woyamba uja, unagwiritsitsa kwa iwo, iwo unali mpita wa moyo. Mvetserani apa, mumvetsere mwacheru kuzomwe ine ndikufuna kuti ndikuuzeni inu. Kukhalapo kwa nthawi zonse kwa Mulungu wa moyo ndiko mpita wa moyo wa mpingo uliwonse kapena gulu lililonse la anthu. Kukhalapo kwa nthawi zonse kwa Mulungu wa moyo kuti azichita ndikumachita ndikumachitapo ndikumakhala ndi anthu monga iye ankachitira pachiyambi. Ngati kukhalapo kwa Mulungu wa moyo kunabweretsa Pentekoste ndi mphamvu ndi zizindikiro ndi zodabwitsa, kunawabweretsa anthu kukhala odzazidwa mochuluka ndi ulemerero wa Mulungu mpaka iwo anafuwula ndi kuyankhula ndi zinenero zina. Ndipo anapita ndi kukafera chikhulupiriro. Tiyeni moona mtima tilimbanirane chikhulupiriro chimenecho mpaka imfa idzatimasule ife. Moona mtima kulimbanirana icho, ife sitimanyengerera pakuwerenga mabuku, kutenga fiyoloje yopangidwa ndi anthu. Ife sitimanyengerera pati zikhulupiriro tina kapena mabuku ena apemphero kapena china chake chimene wina wake ananenapo. Chikhulupiriro changa sichinamangidwe pachili chonse kuposa magazi a Yesu ndi chilungamo. Ponse pozungulira moyo wanga ukupereka njira. Iyeye ndi chiyembekezo changa chonse ndi kukhalapo. Pakuti pa Khristu thanthwe lolimba ine ndayima. Maziko ena onse ndi mchenga otitimira. Palibe kachikhulupiriro koma Khristu, palibe lamulo koma chikondi, ndipo palibe buku koma Baibulo, palibe mabuku ati zikhulupiriro. Baibulo liyenera kunena izo. Baibulo siliyenera kungonena kokha izo koma kuzinena izo nthawi iliyonse mofanana. Liyenera kuzinena izo kuchokera ku Genesis mpaka ku chivumbulutso. Ilo liyenera kupita mu ukonde wa ung'ono uliwonse. Ndikuluka mugawo lililonse la mau. Ngati izo sizitero ndiye kuti ine ndili nako kutanthauzira kola kuika kwa ilo, chifukwa Mulungu sangakhoze kuwatsutsa mau ake omwe. Ngati ilo silinganene chinthu chomwecho kwa ulusi wa ung'ono uliwonsewo, monga malaya awa apa analukidwa paliponse ndi ulusi omwewo. Ndi zomwe zimapangitsa iwo kukhala chomwe iwo ali. Ndi chimene chimapangitsa iwo kukhala oyera. Ndicho chimene mpingo uli, ngati uti udzakhale mpingo oyera, wobalwanso matsopano, wopanda banga, wopanda khwinya, yoyenera kulukidwa ndi mtundu omwewo wa ulusi omwe unayamba nawo. Pa tsiku la Pentekoste chowachitikira cha mzimu oyera, mayaka ndi kumaluka, inu simungathe kuonjezerapo chidutswa cha nsalu yovunda, inu simungakhoze kuonjezerapo chidutswa chathumba la chigululi pa iwo, izo sizingagwire ntchito, izo zidzaononga iwo. Mtundu wina wachiri mamine chaching'ono chakale chabweramo ndipo chadzadya chikhulupiriro chimenecho. Iwo amayimirira ndikuti ine ndimakhulupirira mu mpingo oyera, mpingo oyera wa Roma Katolika, ine ndimakhulupiriramo. Ine ndimakhulupirira mwa Yesu Khristu mwana wa Mulungu. Ine ndikukhulupirira kuti yali yemweyo dzulo lero ndikwa nthawi zonse, ndipo chikhulupiriro ndi mphamvu ya chiuchitsiro chake zikukhala moyo mkati mwanga lero. Chifukwa yali moyo, inenso ndili moyo, osati chifukwa chaka chikhulupiriro, osati chifukwa cha chipembedzo, koma chifukwa Khristu ali moyo. Ndipo ine ndili mwa Khristu, ine ndikukhala moyo mwa Iye, ndi Iye, ndipo ndikukhala moyo kudzera mwa Iye, ndipo moyo wake umadzuluka okha kudzera mwa ine. Ngati iwo sukutero, ndiye ine sindingathe kudzitchula ndekha wake. Iye samangotenga mutu wanga, iye amatenga mtima wanga, mayendedwe anga, chilichonse changa. Ndikumadziruka yekha mmenemo, yamadziruka yekha kulowa mu mawu. Mawu sangakhoze kunena chinthu chimodzi malo amodzi ndi china chakenso malo ena. Ndipo ine ndikudziwa izo zinalembedwa monga chomwecho, izo zinalembedwa mwanjira yomweyo kwa cholinga. Yesu ananena chomwecho, ndipo anamuthokoza Mulungu kuti iye yanali atazibisa izo kumaso a nzeru ndi aluntha, ndipo anazilulira izo kwa makanda omwe angathe kuphunzira. Ndicho cholinga cha Mulungu pochita zimenezo. Iye ndi chifukwa chiyani iye anamulola konse wochimwa kuti abwere? Yankayenera kuti amulole wochimwa abwere pa cholinga chakuti yadzakhale mpulumutsi. Iye ndi wankulu kuposa tchimo, iye silinkayenera kukhala tchimo. Iye sakanamulola Satana kuti ayambe kupanga tchimo loyamba, koma chifukwa chimene Satana analengera tchimo loyamba kapena kupotoza chilungamo kuti achimwe, chifukwa chimene iye anachitira zimenezo nchakuti Mulungu adzakhoze kukhala mpulumutsi. Iye anamulola munthu kuti adwale chifukwa iye ndi mchiritsi, ndipo iye ayenera kukhala wolungama, ndipo iye ayenera kuyika mtengo wa moyo ndi mtengo wa imfa pamaso pa munthu aliyense monga iye anachitira Adamu ndi Eva, kapena iye analakwitsa pamene iye anazika izo pamaso pa Adamu ndi Eva. Tsopano izo zili ndi inu. Tsopano zindikirani chikhulupiriro, chikhulupiriro choona, chikhulupiriro chenicheni, chikhulupiriro. Tsopano ife timayitenga mipingo yathu lero, tiyang'anani pa ife, tiyang'anani pa anthu athu a Chipentekoste, tiyang'anani pa anthu athu a Chibaptisti, Apresbyteria athu a Nazareni, Pilgrim Holiness ndi Branham Tabernacle, tonse a ife ndife olakwa, sitikumalimbanirana moona mtima chikhulupiriro chimenecho. Mkangano pang'ono ukhoza kubwera mu tchalichi mu Branham Tabernacle. Ine ndili kwathu ndikhoza kuyankhula za inu tsopano, ndipo iwo amayambitsa kagulu kakang'ono, ndipo wina amapita kumbali imodzi ndi wina kuinzakeyo. Kodi kumeneko ndikulimbanirana chikhulupiriro chimene chinaperekedwa kamodzi kwa oyera? Kodi zimenezo zimamveka ngati chiphunzitso cha utumwi? Ayi bwana mʼbale, iwo anali ndi nkhani ya Hananiya ndi Safira. Mulungu akadali Mulungu yemweyo, ndipo ife tikuziona izo zikutsimikiziridwa popanda kulimbanirana moona mtima. Anthu amatuluka lero ndikumakanena kuti chabwino chikhulupiriro changa sichimaphunzitsa zozizwitsa. Iwo amaphunzitsa kuti masiku a zozizwitsa anapita. Ndiye ino simukulimbanirana chikhulupiriro chimene chinaperekedwa kamodzi kwa oyera. Gulu la otengeka ine mwini, koma ine ndimakhulupirira kuti ilipo yeniyeni mphatso yeniyeni ya mzimu oyera, ndipo ife moona mtima tikulimbanirana icho. Uko nkulondola ife timazikhulupirira izo. Oyera amayankhula ndi malilime, iwo amati ine sindimakhulupirira mu machiritso a uzimu, ine sindimakhulupirira mu gulu la zotengeka, koma ife timakhulupirira kuti alipo Mulungu yemwe iye amachiza odwala, kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ine ndaonapo zochuluka zotchedwa kuzindikira za mu mtima, ine sindimazikhulupirira, koma ine ndimadziwa kuti zoonadi ulipo mzimu wozindikira za mu mtima wa Mulungu, mphatso ya chidziwitso umene umatchula ndi kuyankhula, ndipo izo zimakhala zangwiro nthawi zonse. Ife moona mtima tikulimbanirana chimenecho, chikhulupiriro chimenecho chimene chinaperekedwa kamodzi kwa oyera. Ine ndikudziwa kuti amakhalapo maloto komanso mimba zokhuta nyama zatsopano, kapena ukakhuta china chake chinzake zomwe zimakupangitsa iwe kukhala ndi marubwerubwe. inu mumalumphalumpha ndi kumazitcha izo masomphenya. Alipo masomphenya enieni owona a Mulungu kulondola. Mulungu analonjeza izo, Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse yamachita zimenezo, ndipo izo sizilephera konse. Baibulo linati ngati patakhala wina pakati panu amene ali wa uzimu kapena neneri, ndipo mamusiya iye ayankhule, ndipo chimene iye anena ngati chifika podzachitika, ndiye mudzamumvere iye, pakuti ine ndili ndi iye. Ngati izo sizichitika, musadzamumvere iye, chifukwa iye ndi neneri wabodza. Mulungu sangana ameyayi. Mulungu amanena zoona nthawi zonse. Zisiyeni izo zikhale chomwecho. Tsopano ife tikupeza kuti izo ndi zoona. Zilipo zinthu zimenezo zimene tayang'ana ndi pa Paulo pamene anali kunja uko usiku umenewo. Ziyembekezo zonse zinali zitapita, mgerekezi kumuseka pakusangalala kuli konseko, kukuntha mano ake nthawi zonse, mafunde akalumphira mwamba, ndipo mphezi zikang'anima. Ndikamumiza mtumwi ameneyo kunja kuno, chombo chaching'ono chakale chinadzadza madzi. Ndipo masiku ndi masiku, masiku 14 ndi usiku, nyenyezi sizinawale nkomwe. Ndi momwe chombo cha ching'ono chakale icho chinkapendekekera uko ndi uko. Yakuyendayenda pozungulira akukokera unyolo kumbuyo kwake chifukwa cholalikira uthenga. Haleluya. Ndipo ife sitingalole kuti wina aliyense aziyankhula za ife, kuopa kuti tingaphulike ngati chule akudya nyama yayikulu. Ife nthawi zonse timakhala tikupitirira pa china chake. Ndiyeno nkumanena kuti ife moona mtima tikulimbanirana chikhulupiriro. Branham Tabernacle akusowa zochuluka kuti aongoledwe choyamba. Achipentekoste amachitanso zomwezo ndi a Baptist ndi a Nazareni. Ndi chifukwa chake ife siti kupita kuli konseko. Ife sitiliona mtima ndi odzipereka. Ife tinayamba takumanapo maso ndi maso ndi chinthu chimenecho apo, chimene chimatipangitsa ife kukhala osasunthika nthawi zonse okakamira mwa Mulungu. Chikhulupiriro chimene chinaperekedwa kamodzi kwa woyera. Anoni wokalamba anabwera amenemo ndi chilimamine, ndipo anadzadya izo. Masiku onse azozizwitsa anapita. Inu simukusowekera kuchita izi. Inu simukusowa kuti muchite zimenezo. Ngati Mulungu anabala nthambi yake yoyamba kuchokera mu mpesa umenewo, inali nthambi ya Chipentekoste yokhala ndi mphamvu, masomphenya, mavumbulutso, machiritso, kuyeretsedwa, mzimu woyera. Nthambi yotsatira idzakhala chinthu chomwecho, ndithudi zidzatero. Nthawi iliyonse, nthawi iliyonse mpesa umenewo udzabala nthambi, iyo idzakhala ndendende monga imodzi inali pa malo oyambirira. Inu, monga ine ndinanenera usiku wathawu ndikuyankhula ndi gulu la abale, inu simungathe kutenga mpesa kuti ubereke maungu. Inu simungathe kupeza mpesa wa dzungu kuti ubereke mpesa. Izonzoona ndi chilichonse chomwe moyo uli mu mpesa umenewo, iwo umabala iwo. Ndipo ngati Khristu ali mu mpesa umenewo, ndipo moyo wa Khristu ukukhala mwa munthu ameneyo. Izo zidzakhala monga Yesu, iwo udzabala zipatso za iye ndi mzimu wake. Izo sizingakhoze kuchita china chilichonse koma kuchita izo. Iwo uyenera kubala moyo umenewo chifukwa ndi moyo womwewo. Inu simungabale china chilichonse, iwo uzidzachita monga iye, iwo uzidzayankhula monga iye, iwo uzidzayenda monga iye, iwo uzidzachita monga iye, iwo uzidzaona masomphenya monga iye. Iwo udzabala chimodzimodzi moyo wake mwangwiro nthawi iliyonse, chifukwa iwo ndi moyo wake. Ndiwe chigoba chabe. Munthu amakhala monga paipi ya madzi. Iye si madziwo, iye ndi paipi chabe. Mudyotsemo madzi mwa iye, iye akhoza kuchita dzimbiri. Chabwino, ndilo lomwe lili vuto lero. Tilipo ochuluka ife amene tikuchita dzimbiri, amene nthawi ina tinali ndi chotichitikira. Mwasunge madziwo aziyenderera, ndi zomwe zimasunga mpita wa moyo kumayenderera. Ine ndinamumva nzathu akulalikira nthawi ina. Anati munali nkhumba matope, imapangitsa madzi onse kukhala matope. Chinthu chopambana, Baibulo limanena za zimenezo. Kayichotseni mu nkhumbayo matopewo. Mukapita kumusi kuno, kasupe wabwino. Ndipo pansi apa pena pake ndi akasupe akulu akutsanulira. Pamwambapo pa phiri madzi onsewo ndi amatope. Kuli bwino muziturutse nkhumbazo menemo kuti madziwo ayere. Pali zinthu zambiri zomwe tiyenera kuziturutsamo madziwo asanabwere konse, kuchokera kukasupe wodzazidwa ndi magazi ochokera mitsempha ya Emanueli, kumene wochimwa akagwera pansi pakusefukirako amataya madontho awo onse olakwa, kusanjanitsika kwawo ndi zoyankhula. ndi zina zotero atumiki 16 chifukwa iwo amakhulupirira iwankaganiza kuti ine ndimakhulupirira kuti Mulungu amasunga mpingo wake ndi kusamalira mpingo wake. Lemba linati iye amene amva mawu anga osali iye amene amadzipangitsa kuti awambe iwo ndi amene Mulungu watsegula maso ake ndi makutu ake kuti yambe. Palibe munthu angakhoze kuchita zimenezo mpaka Mulungu atatsegula maso ake ndi makutu ake. Iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo wosatha ndipo sadzabwera konse kuti weruzo koma wadutsa kale kuchokera ku imfa wapita ku moyo. Kodi chidzamuchitikira chiyani iyeyo? Kodi Mulungu ananama kapena kodi iye ananena choonadi? Kodi munthu akulondola kapena o iwe ukhoza kulandira mzimu woyera ndi kupulumutsidwa ndipo mawa iwe nkutayika ndi kupita ku gehena? Musadzakhulupirire konse nyansi zimenezo. Limenero ndibodza, iwe umabadwanso kachiwiri, chikhalidwe chako chonse chimakonzedwa mosinthika. Ngati munthu adzalidwa konse mwa Khristu ndi kumvera moyo wampesa akubwera kudzera mwa iye, iye sadzabala konse maungu aponso. Inu mukhoza kumanga limodzi pa iye, koma iye akudziwa kuti china chake chalakwika. Yadza kuna pamenepo ndi kubula mpaka ilo lidzachotsedwe mwa iye. Ndilolemera kwambiri kwa iye, ndikumwera mitsa iye pansi kwambiri pafupi ndi nthaka. Iye amakonda kukula, inu simungathe kupachika dzungu pa mphesa. Zindikirani, kulimbirana chikhulupiriro, uko kunali kulimbirana moona mtima, osati kungolimbirana, koma kulimbirana moona mtima pakati pa moyo ndi imfa. Ife tilumbira kwa chimodzi china, inu mukhoza kukhala nthawi yayitali pa zimenezo. Chinthu chotsatira chimene ife tikufuna kuchinena ndicho chikondi cha babale chadyedwa kuchokera ku mpesa. Chikondi cha babale, Yesu anati, ichi anthu onse adzadziwa kuti ndinu akuphunzira anga amene mukondana wina ndi nzake. Chabwino, tsopano tiyeni tingotenga chitsanzo. Ngati munthu sakhulupirira chimodzimodzi monga ine ndimakhulupirira, ine ndingapite ku gulu lake ndi kukalalikira naye iye. Ukangolalikira zimene iye amakhulupirira ndipo nkumapitirira nazo ndi kuzisiya izo zizipita chifukwa ine ndimamukonda iye. Ndi zipatso zawo inu mudzawadziwa iwo. Ngati sawakhulupirira iwo ndipo iwo alibe chikondi ya babale, iwo amachokapo, amawatsutsa, amagwapo. Ine sindikhala ndi kanthu kochita ndi iwo. Bwanji inosabwera kwa ine ndi kudzayankhula nane za iwo? Inu simukudziwa zimene ine ndimakhulupirira, mukuona? Kodi izo zimapanga kusiyana kotani muli monse? Zimene ine ndimakhulupirira ndi amene ine ndimamukhulupirira Yesu Khristu. Ine sindinachokepo pa msonkhano panobe ndi kuyipidwa monga ine ndikudziwira. Koma inu mukuona chikondi cha babale chonse chasiyidwa. Ndipo Paulo anaziona izo, Akorinto oyamba satini yanati, mulole chikondi cha babale chipitirire. Koma chikondi cha babale chachotsedwapo. Tsopano penyani, nthawi iliyonse, tsopano mvetserani mwatcheru, tsopano ife tikupita ku nyama zolimba. Nthawi iliyonse imene njerekeza achotsa china chake kuchokera pa mtengowo, ife timati khungwa. Tizirombo tadya khungwalo. Yamayika chiguduli chopangidwa ndi munthu chakale nkukutira iwo kuti chitenge malo ake. Yika chiguduli mozungulira mpita wa utomoni wa mtengowo. Icho sikidzatumiza utomoni kumakwera mpaka ku zipatso za mtengowo. Iwo sudzabala zipatso zilizonse. Iwo dzagwera pansi mpaka ku nthaka. Ndipo ndicho chifukwa chake lero ife sitingakhoze kukhala ndi chitsitsimutso mu tsiku lathu. Mwachuluka kwambiri mbalume zopangidwa ndi anthu, mpira wa moyo sungayende kudutsa chiguduli chakale. Icho chidzayamwa, moyo udzagweranso pansi pomwe pa nthaka. Ndi chifukwa chake zitsitsimutso zathu zikulephera. Monga Billy Graham ananena tsiku lina, iye anali mu England pamene anali ndi chitsitsimutso chachikulu. Ndipo pamalo pomwe pamene iye anali kulalikira, iye anachita kumuchotsako mkazi wake kuchokera ku mapaki, chifukwa amuna ndi akazi amakhala mwa uve mapaki momwemo. Kodi vuto linali chiyani? Ziguduli zopangidwa ndi anthu malo mwakhungwa lopangidwa ndi Mulungu. Izo sizinganyamule moyo. Mpingo umene wakulungidwa mozungulira ndi kachikhulupiriro kopangidwa ndi munthu sudzatumiza mphamvu ya Mulungu mwamba mpaka kukafika ku nthambi. Iwo dzanena kuti masiku azozizwitsa anapita, ndipo iwo nkugwera matalala pansipo. Amen. Ine ndikudziwa kuti inu mukuganiza kuti ndine wopenga, koma ngati ndatero ndisiyeni ine ndekha. Ine ndikumverera bwino chomwechi, mukuona? iwo udzawasiya mawu a Mulungu. Ngati Mulungu akunena apa, ine ndine Ambuye, ine sindi masintha. Tiabwino, ye wasintha mutsiku lino, chikutero chikuduli, chikuwagwetsera iwo pansi. Mene izo zinambira boyamba kunali mumbado woyambirira pamene iwo analibe zipembedzo. Ndipo munthu wayesetsa kuti abwezeretse ubale kudzera mu zipembedzo. Chigo ndi cha babale chathetsedwa chifukwa cha zipembedzo. Ndisonyezeni ine nthawi imodzi imene Mulungu anayamba wakhalapo ndi bungwe kapena chipembedzo. Ndi pamene anayamba wakhalapo ndi mpingo wake mu chipembedzo. Kapena pamene chipembedzo chinayamba chaukapo chimene sichinagwe ndipo sichidzaukanso kachiwiri. Tsopano ine ndakhala ndikuwerenga kuyambira pamene ndinabwera kuchokera uko. Paphunziro lomweli ili, ine ndawerengapo Fox Book of the Martyrs, ndawerengapo zolemba zoyambirira za Josephus, ndinawerenga Two Babylons la Hislop, ine ndawerengapo Early Ages la Pemba, ndi Unseen Fathers, ndipo basi isanachitike Unseen Council pambuyo pa Pentecost. Ndipo sipanayambe pakhalapo chipembedzo chimene Mulungu anayamba wachidzozapo mu Baibulo. Ndiye pamene ife tinadzoza ndi kupanga zipembedzo, ife tinachoka mu chifuniro cha Mulungu. Chiri mamine chotchedwa chipembedzo chinadya khungwa loyambirira la chikondi cha babale. Ndipo anachipanga icho bungwe kutengera chiguduli mozungulira icho. Ndipo moyo wa Mulungu mabwera mpaka kudzadutsa mumizu apa, muzu ndi mphukira ya Davide, amene iwona yamba mabwezeka mwamba kudzera mwanzimu oyera. Ndiye chipembedzo chinati, masiku azozizwitsana pita, inu simukusowa kuti muzichita kuyankhula ndi malilime lero. Palibepo chinthu chotero monga ubatizo wa mzimu oyera, palibebe machiritso a uzimu. Zimenezo zinali za mbado wa pita, iwo unapita kalekale. Ndipo apa pali nthambi pamwamba apa zikuvutika zipatso. Mtengo wabwino wa thanzi sumasowa kuti uzichita kupopereredwa mankhwala. Ndi chifukwa chiyani timapopera mobwereza ndi mobwereza ndi mobwereza? Chifukwa chakuononga kwati zirombo. Chifukwa chiyani ife timachita zimenezo? Ndi chifukwa chakuti mtengo si wabwino. Vuto ndi chiyani kutiwo usakhale wa thanzi ndi zikhulupiriro ndi zipembedzo zadya mpira wa moyo kuchokera mwa iwo? Mwantherade a Methodist, a Baptist, a Presbyteria, a Chipentekoste adya mpira wa moyo kuchokera mu mtengowo. Yesetsa kuti alowetse m'malo mwa chipembedzo kuti awabweretse anthu onse pansi pa ndale. Mulungu sakufuna kuti ife tizigwirizana limodzi pansi pa ndale ndi tizikhulupiriro. Ife timalumikizana limodzi mwa mzimu oyera, chapa chiyambi cha Mulungu, kuligwetsa tchimo la mtima wathu ndi kutipanga ife tonse amodzi mwa Khristu Yesu. Izonzo na mbale wanga, izonzo na mlongo wanga, zimenezo zinayambika mibado yoyambirira itachitika imfa ya Khristu ndi chiukitsiro, itachitika imfa ya atumwi. Zaka 300 kenako iwo anabweretsa mu bungwe la Nesin. Amenepo ndi pamene iwo anapanga bungwe loyambirira limene linali mpingo wa Katolika. Kutanthauza Katolika amatanthauza konsekonse kuchokera ku Katolika mpingowo kunadzatuluka ku Luther. Kuchokera kwa Luther kunadzatuluka Wesley. Kuchokera kwa Wesley kunadzatuluka ku Pentecoste. Kudutsa monsemo ang'ono madulira ang'ono pamenepo ang'ono ena monga o Nazarene, Pilgrim Holiness ndi ena otero, Baptist ndi zonse izo. Iwo onse anatuluka kuchokera mu zimenezo. Onsewo molunjika mu kagulu komweko chipembedzo. Pamene Mulungu akupatsa mpingo ndalitso kapena gulu la anthu, mwansanga iwo amalemberera mpanda waung'ono mowazungulira iwo. Ndipo apa ndi pamene iwo amadzatengera kayimide kawo. Mulungu amafuna kugwetsera pansi mpanda uliwonsewu. Ine ndikukumbukira pamene ine ndinapita koyamba kumadzulo, inali nthawi yotipula Kansas, ndipo anali akubzala tirigu mmenemo. Ine ndinkawaona anyamata woweta ng'ombe amenewo omwe sankadziwa kalikonse za thalakitala kapena chilichonse kapena kulima tirigu aliyense. Zonse zomwe iwo ankadziwa zinali kuweta ng'ombe. Ndipo ife tinapita kukabweretsa mu magalimoto ndi kukayika mabwalo a gofu ndi kumavala mathalauza akale ang'ono awa omwe ankakonda kuvala akamasewera gofu ndi zinthu zonsezo monga choncho. Ine ndinkawaona amuna ogalambawo ali ndi tsitsi lalitali la imvi likulendewera pansi pa zipewa zawo. Ndinkawaona iwo akubweretsa zomangira ndi olima tirigu ndi zinthu monga chomwecho kudzayika phazi lake muchishalo ndi kudzakokera chipewa chake pansi. Kudzayika mipanda kuzungulira malowo. Iye samakhoza kupirira nazo zimenezo. Iye sankadziwa kalikonse zakuchingiridwa mu mpanda. Iye amakhala kowetera zinyama. Anayikidwako ndi Mulungu ndi iye mwini. Imvi zikulendewera pansi pa chipewa chake monga choncho. Akulira misonzi. Akutsitsira icho pansi nkudzati, ine ndikulephera kupirira nazo zinthu izi. Akukwera kumapita kolowera kwa dzuwa. Mulungu atithandize ife lero kuti tikhale ndi amwenda njira amene sangayime kuti azimangiriridwa mpanda ndi chipembedzo ndi chikhulupiriro ndi kumakwera kupita kolowera kwa dzuwa. Ali ndi chikhulupiriro chimene chili chosasunthika, chimene chinaperekedwa kamodzi kwa woyera. Ndi chikondi cha abale chimene chimaphwanyira pansi tizikhulupiriro tonse ndi mipanda ndi kuti ndife abale, ndife amodzi mwa Khristu Yesu. Chilichonse chimene Mulungu anena ife timati ameni kuseri kwa iwo. Tipatseni ife amuna amtundu umenewu. Eya, tizikhulupiriro. Kenako Yohana panga chimene akuchitcha a the Prenicene Father. Iwo anakhala pamodzi muichi Yohana panga bungwe. Mu bungweli munakhazikitsidwa mpingo wa Katolika umene umatanthauza mpingo wa pa dziko lonse. Anayingʼamba mipingo yonse yaing'ono kozungulira kumene Mulungu anali kuchita nayo. Ndipo anawakakamizira iwo kulowa mu mpingo umodzi ndi chipembedzo chimodzi. Amayika nkhudzi kumkono umodzi, nkhudzi kwina konso. Anapachika mtanda patsogolo pa munthu kumuza iye upyopyone iwo kapena ndipo ugwade kuti ulandire chipembedzo cha Katolika. Kapena iwo amayiyendetsa nkhudziyo mbali imodzi ndi inayo kwinako ndi kumamukhadzula iye. Amamutenga mkazi ndipo amatenga tsitsi lake ndi kuliyika ilo mu mbiya ya phula ndi kumufunsa iye ngati angapyopyone mtanda uwu. Iye mwina amachita zimenezo ndi kugwadira ku chipembedzo cha Chikatolika. Kapena iwo ankaliyatsa tsitsi pamutu pake ndi kumuwotcha iye. Wayika iwo pa nkhuni ndi china chilichonse. Wayika iwo mu chimene iwo amachitcha mkazi wa chitsulo. Kumakhoma zikhomo zimenezo kuyesetsa kuti awapangitse iwo kupyopyona mtandawo. Kukumbatira zomwe iwo amazitcha chipembedzo cha Chikhristu ndi kuwapera iwo mpaka kukhala fumbi. Oferawo ankayima pamenepo opanda kuphethira mudiso lake. Iye ankadziwa pamene iye anali kuyima. Iye ankadziwa yemwe iye anamukhulupirira. Iye anali wokhoza podziwa izi kuti Mulungu akanakhoza kumuukitsa iye pa tsiku lotsiriza chifukwa iye analonjeza zimenezo. Iye asanagwadire chiguduli chakale chopangidwa ndi anthu, mipita ya utomoni yonyansa ya makafa pa chitsacho. Haleluya! Ndiloleni ine ndifere pa malo omwewo. Ngati Mulungu wanga sabwera mu mbado wanga, ine ndidzafera pa chitsa kumene zili mamine zimakadyerako izo. Kukhulupirira kuti Yesu Khristu ndi mpingo ndi mawu ake ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Mwina ndikukhoza kusakwanitsa kuti ndibale zimenezo mu nthambi zonse izi chifukwa mipita yakale ya utomoni kunja kuno ya chipembedzo ndi kachikhulupiriro inandidula ine ndi kunditaya ine ngati mbatata yowotcha. Izo zikhoza kukhala zoona, koma ine ndikhala wokhulupirika pa chitsacho ndi kumalira kuti ola lidzafika Mulungu adzawabwezeretsa mpingo wake mpaka kuchikhalire chake chakale. Izi zikhoza kupweteka. Chinthu chachitatu, ine sindikufuna kuti zitero. Taonani imodzi ya mipita yaikulu ya utomoni yomwe iwo ayidula. Ndipo pa nthawi ya bungwe ija ndicho chimene chinagwetsera mipita ya utomoni kuyamba ndi kuyamba. Malo oyambirira ngati iwo akanakhala ndi chikondi cha pabale pakati pa wina ndi nzake, iwo sibwenza atafuna konse bungwe. Yeno pamene wanaona kuti sakanakhala nacho, iwo sakanadzakhala ndi chikondi cha pabale kapena iwo ankaganiza kuti kunalibeko. Iwo amene ayembekezera pa Ambuye adzawonjezera mphamvu zawo. Malo motenga mawu a Mulungu, iwo anali ndi bungwe. Luther anatuluka kuchokera mu bungwe limenelo zaka 500 ndi 50 mtsogolo anatulukamo. Kodi iye anadzachita chiyani? Anadzapotoloka pamenepo, anadzachita chinthu chomwecho chimene iwo anachita. Kuchokera mmenemo kunadzabwera Calvin. Kuchokera pamenepo panadzabwera Wesley. Kuchokera komwe kwa Wesley kunadzabwera Baptist a Presbyteria mpaka musi kudzafika kwa Chipentekoste. Ndipo Chipentekoste adapita a Nazareni kunadzabwera Chipentekoste. Ndipo adapita Chipentekoste chidzachitike mchiyani? Ine ndikuyembekeza kudza kwa Khristu chifukwa Chipentekoste anachita chinthu chomwe chomwecho chimene ena onsewa anachita. Chivumbulutso 12 amati iwo akanadzachita izo, iye anali hule ndipo iwo anali timahule. iwo anali mahule mpingo wa katolika iye anati anali uhule mu Baibulo HULE akolinto oyamba 12 ananena chomwecho ndipo anati ana ake akazi tsopano iwo sangakhoze kukhala amuna iye sanene konse kuti ana ake amuna anati ana ake akazi mipingo imayimiridwa mu Baibulo ngati akazi ndipo ana ake akazi anali achiwerewere mwaona chinthu chomwechomwecho chamtundu wanji chabwino motani hule kuchita chiwerewere cha uzimu motsutsana ndi mawu a Mulungu kugwiritsitsa ku chiguduli cha chipembedzo malo moyima moona mtima kuchimira chikhulupiriro chimene chinaperekedwa kamodzi kwa oyera ilo limati malo mobwerera mbuyo ndi kukatenga mawu a Mulungu. Ine ndinkayankhula ndi wansembe kuno osatikale kwambiri. Iye anati ine sindikusamala zomwe Baibulo limanena ndife mpingo. Ine ndinati ndilo mawu a Mulungu. Anati ife tinazipanga izo. Ine ndinati chifukwa chiyani zinasintha kwambiri. Inu mulibe chinthu chimodzi mu mpingo wanu chimene Baibulo ili limanena chimene inu mumaphunzitsa. Ine ndinali kumuuza iye kuti ine ndinamubatiza mtsikana mu dzina la Yesu Khristu. Iye anati inu mukudziwa mpingo wa katolika unkachita zimenezo. Ine ndinati liti apo panali mbiri yakale yeli yonse ya mipingo imene ine ndimaidziwa ili apo pomwe. Iye anati ife timakhulupirira katekisimu wathu. Ine ndinati nanga bwanji mbiri yakale. Anati ife sitisamala zomwe mbiri yakale inanena ife timakhulupirira katekisimu. Ine ndinati inu mukudziwa bwanji kuti kunali George Washington ndi Abraham Lincoln. Inu munadziwa bwanji kuti kunalipo a Pilgrim Fathers. Chifukwa ife timakhulupirira mbiri yakale yathu. Ine ndinati palibepo malo omwe mpingo wa katolika unachita konse bungwe kufikira zaka 300 ndi 60 pambuyo pa imfa ya mtumwi wotsiriza. Ine ndinati mpingo wa katolika sumadziwika. Iwo sankabatiza mu dzina la Yesu Khristu chifukwa iwo anali maziko oyambirira kumene obweretsa ubatizo wabodza. Ndipo iye anati chabwino tsopano dikirani miniti. Iye anati ife tili nawo ufulu, ife ndife mpingo, ife timachita zimene ife tikufuna kuchita chifukwa Mulungu amakhala mu mpingo wake. Ine ndinati Mulungu amakhala mu mawu ake osati mu mpingo wake. Ngati mpingo kutsutsana ndi mawu ndiye kuti pali china chake cholakwika. Mulole mawu anga akhale oona ndipo mawu a munthu wina aliyense akhale bodza. Ukonkulondola mawu a Mulungu kukhala oona. Wapange mawu ake akhale oona. Mubwerere ku mawu ake. Mwaona chimene chili mamina anadya. Tsopano munthawi ya makolo oyambirira Nensini chini iwe wangozitenga kumene zimenezo aponso. Bunge lalikulu la Nensini linabweretsa mkangano waukulu pa nkhani yakuti kodi kunali Mulungu umodzi kapena a Mulungu atatu. Atate kukhala woyamba, Mwana kukhala wachiwiri, Mulungu mzimu woyera kukhala wachitatu. Ndipo iwo anavomereza kuti analipo a Mulungu atatu. Tsopano ngati simumakhulupirira zimenezo ine ndiwerenga izo kwa inu pakali pano kuchokera ku Nicene Council, Nicene Fathers. Iwo anachita zimenezo a Mulungu atatu. Alipo Mulungu mmodzi, alipo mmodzi yekha, iye ndi Yehova Mulungu. Ine ndine wankulu Alpha Omega chiyambi ndi mapeto. Iwana chita kutero tsopano polinga kuti achite zimenezo. Iwana chita kutenga china chake choti chizende ndi zimenezo kuti achite zimenezo. Iwana isetsa kumanena kuti Mulungu Atate, Mulungu Mwana, Mulungu Mzimu Woyera. Tsopano mwantheradi kulibeko chinthu choterocho sia Mulungu Atatu chimenecho ndi chikunja. Alipo maudindo atatu a Mulungu yemweyo Utate. Pamene Mulungu ankakhala yekha woyera malamulo ake chilungamo chake chimamupanga iye kukhala woyera. Iye ankafuna kukhala mwa munthu. Iye ankafuna kuti azipembedza limodzi ndi munthu. Iye ankafuna kuti munthu azimupembedza iye. Iye anachita kubwera kwa munthu. Ndiyeno pamene iye anatero iye analenga anamufungatira na mwali wang'ono dzina lake Mariya. Mulungu Yehova anatero ndipo analenga mchiberekero chake khungu, khungu la magazi. Khungu la magazi lija linapanga makhungu ndipo ilo linabala munthu yemwe anali Khristu. Mulungu wamphamvu zonse Atate anadzakhala mwa iye. Pa tsiku la ubatizo pamene Yohana analandira mzimu woyera, pa tsiku limene Yohana anamubatiza iye, Yohana anati ndinapenya ndipo ndinaona mzimu wa Mulungu wonga nkhunda ukutsika kuchokera kumwamba ndipo liwu likuti uyu ndi mwana wanga wokondedwa mwa iye ine ndikondwera kukhalamo. Yesu ananena kuti Mulungu anali ndi iye. Ine ndi Atate anga ndife mmodzi. Atate anga kukhala mwa ine osati Yesu ndikukhala mmodzi ndi Mulungu koma Mulungu anali mwa Yesu akulianjanitsa dziko kwa iye mwini. Ndipo ino abale a umodzi ambira inu mumachoka panjira yola kuika mukayesera kuganiza kuti Mulungu ndi mmodzi monga chira chanu ndi chimodzi iye sangakhoze kukhala Atate ake omwe iye sangakhoze kukhala koma iye ndi Mulungu Mulungu ndiye Yehova nzimu Kristu anali nyumba imene iye ankakhalamo ndiyeno iye anaopereka nsembe moyo uwu ndipo pamene iye anatero iye anapereka nzimu ndipo kupyolera mu mwazi wosayipitsidwa uwu umene iye anaukhetsa iye anandiyeretsa ine kuti iye akhoze kubwera iye mwini ndi kudzakhala mwa ine ndi mwa inu ndipo Mulungu akukhala ndi ife umenewo ndi mzimu woyera umene uli yemweyo Mulungu yemweyo Yehova Mulungu ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu mpaka kumalekezero a dziko lapansi ndipo zinthu zimene ine ndikuchita inunso mudzazichita apo ndi pamene anoni anayamba kudya chilimamine kuyesetsa kumupanga Mulungu Atate akukhala mu ulemerero Mulungu Mwana akukhala pa dzanja lina lamanja lomwe iye ali nalo dzanja lamanja la Mulungu pamene Bible linati ine ndinakweza maso ndipo ndinamuona Yesu atayima ku dzanja lamanja la Mulungu Filipo kapena Stefano pamene iye ankagendedwa miyala sizimatanthauza kuti Mulungu ali ndi dzanja lamanja ndipo Yesu wayima pamwamba pa dzanja lake lamanja izo zimatanthauza kuti iye ali mu dzanja lamanja la mphamvu ulamuliro mphamvu zonse kumwamba ndi pa dziko lapansi zaperekedwa kwa ine anatero Yesu iye anali mu ulamuliro Mulungu anali mwa Khristu iye ali mwa iye Baibulo linati mwa iye mukukhala chidzalo cha Mulungu mthupi pamene muyesera kuwapanga Mulungu Atatu pawokha ndinu wachikunja monga momwe wachikunja angakhalire tsopano izi zitsina chachinayi pamene iwo anali ndi a Mulungu Atatu iwo ankayenera kumuyimirira iye mu ubatizo wa Mulungu Atatu awo kotero njerekezi anachititsa khungu maso awo pa Mateyu 28:19 pitani inu chotero kaphunzitseni mafuko onse kuwabatiza mu dzina la Atate Mwana Mzimu Woyera kuwaphunzitsa iwo kusunga zonse zimene ine ndazichita onani ine ndili ndi inu nthawi zonse ngakhale mpaka kumalekezero a dziko lapansi njerekezi anachititsa khungu maso awo kwa icho tsopano gwirani zimenezo tsopano apa ndi pamene ine ndiyenera kukhomerera msomali ndipo izo zibweteka koma ine ndikufuna kuti inu mumvetsere icho ndi choonadi Mulungu atithandize kuti izo zitheke inu muzingofufuza malemba inu mupeze mu Baibulo pamene aliyense anayamba wabatizidwapo mu dzina la Atate Mwana Mzimu Woyera inu mupeze malo amodzi omwe aliyense anayamba wabatizidwapo taonani inu mumati mgerekeza akhoza mgerekezi amatitenga lemba limenelo ndi kulipangitsa ilo kumaoneka ngati china chake chimene ilo silili kodi iye sananene chinthu chomwecho kwa Yesu izo zinalembedwa iye adzawapatsa angelo ake ulamuliro wokhudzana kuopa kuti nthawi iliyonse ungagunde phazi lako pamwala iye sanagunde konse phazi lake pamwala koma ngerekezi anali kuyesetsa kuti amupangitse iye kuona china chake chimene malemba sananene iye anali wanzeru iye anadzazidwa ndi Mulungu Mulungu anali mwa iye ndipo Mulungu pokhala mwa munthu adzapangitsa vumbulutso lake kudziwika ndithudi ine ndikutengerani inu ku Mateyu 28:19 pitani inu chotero kaphunzitseni mafuko onse kuwabatiza iwo mu dzina la Atate Mwana ndi Mzimu Woyera tsopano penyani momwe autatu owonjeza awa wochokera ku mpingo wa Katolika sizinakhalepo mu Baibulo kunali kulibeko nkomwe kachikhulupiriro ka Antenesine Fathers Antenesine Fathers iwo anali mmodzi aliyense ankabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu mmodzi aliyense wa iwo izo zinabwera kudzera mu mpingo wa Katolika zinachokera kumeneko nkumapita ku mpingo wa Chiprotestanti tsopano inu mungakhoze bwanji kuziona zimenezo popanda Mulungu kutsegula diso lanu inu simungathe ine ndikupemphera kuti Mulungu atsegule maso anu kwa izi ndipo ingomvetserani mwatcheru tsopano tsopano ine nditenga lemba lanu Mateyu 28:19 pitani inu kaphunzitseni mafuko onse kuwabatiza iwo mu dzina la Atate Mwana Mzimu Woyera inu munabatizidwa chotani mu dzina la Atate mu dzina la Mwana mu dzina la Mzimu Woyera izo sizinalembedwe mkome mulemba ndipo ine ndikufuna munthu wina inu mukuti utatu woyera wodalitsika ndipezereni ine malo akuti utatu paliponse mumasamba a Baibulo la Mulungu zimenezo ndi machenjerero opangidwa ndi anthu chiguduli chakale cha ubve cha mpingo chitakhutidwa mozungulira kuti chitenge malo ampita wa utomoni wa Mzimu Woyera wa Mulungu kulibe kwa chinthu choterocho, palibe chinthu choterocho, mukachipeza icho mudzabwere kwa ine. Ndinokakamizika kuti mudzachite zimenezo monga mkhristu, ngati mungachipeze chimenecho. Mulibemo muzolemba zopatulika za Mulungu. Ndipo Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera ndizofunga chilidwa ku Gehena. Kulibeko chinthu choterocho ngati a Mulungu Atatu. Tsopano ine ndimakhulupirira mu Atate wa Mulungu. Ine ndimakhulupirira mu Umwana wa Mulungu. Ine ndimakhulupirira mu nyengo ya Mzimu Woyera ya Mulungu. Koma ndi Mulungu yemweyo mu nyengo iliyonse osada Mulungu Atatu. Tsopano mu dzina la Atate, Bible sinanene kuti pitani mukabatize mu dzina la Atate, dzina la Mwana, dzina la Mzimu Woyera. Linati pitani mukawabatize. Yesu anati poyangʼana mʼmbuyo, dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Osati dzina la Atate, dzina la Mwana. Izo zikanawapanga iwo munthu payekha payekha, koma izo si choncho. Mu dzina la Atate ndipo ndi mlumikizi ndi mutu wake omwewo. Mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Osati mu dzina la Atate, dzina la Mwana, dzina la Mzimu Woyera. Koma mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Mukuona? Tsopano taonani. Apa paima atumwi odzozedwa akupita ku Pentecoste kuti akalandire Mzimu Woyera. Iwo anapita molunjika pamenepo ku Pentecoste ndipo anakalandira Mzimu Woyera. Tsopano mpingo watseguliridwa. Kodi ife tichita chiyani? Chinthu choyambirira chimene chikutulukira dongosolo la kamwedwe liyenera lipangidwe. Dokotala la Simoni Petro ayenera alembe dongosolo loyamba la kamwedwe chifukwa Yesu anamupatsa iye cholembera. Ine ndikukupatsa iwe fungulo Petro, chilichonse chimene udzamanga. Dongosolo la kamwedwe limene iwe udzalembe pa dziko lapansi, ine ndidzalilandira ilo ku nyumba yosungira mankhwala. Lemba izi ndipo ine ndizivomereza izo. Kodi iwo anachita chiyani? Pamene amunawo anamva phokoso lonse ili likutulukira monga chomwecho, iwo anati, izi zikutanthauza chiyani? Ena akuyankhula malilime, iwo anati, ife tikumva za ntchito zodabwitsa za Mulungu. Kodi Petro ananena chiyani? Lapani aliyense wa inu ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhulupiriro cha tchimo lanu, ndipo inu mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Tsopano kodi iwo anachita chiyani? Iwana onjezira Atate, Mwana, Mzimu Woyera apa. Zomwe mulibemo mudongosolo la kamwedwero. Uko nkulondola. Kodi ndi chiyani chinanso chimene Iwana onjezera? Inu simukusowa kumatuluka ndi kumakachita monga Iwana chitira. Izo sizimakupatsani inu chimwemwe ndi mphamvu ndi kuyankhula malilime. Ndi zinthu zonse izi. Inu simukusowa kuchita kukhala nazo izo. Mungu opanga kuvomereza kwanuko. Kugira na chanza, ndiyo mankhwala ena achiphe angerekezi. Ngati izo zinawapangitsa iwo kuchita monga chomwecho pamene iwo anamwa mankhwalawo, iwo adzakupangitsani inu kuchita mwanjira yomweyo. Mutenge dongosolo lake la kamwedwe molondola ndendende. Chimene chimbalanga chinasiya anoni anadya. Tsopano kumbukirani, ngati panalibe konse munthu anayamba wabatizidwapo mu Baibulo mwanjira ina iliyonse, koma mu dzina la Yesu Khristu, Ayuda ndi mitundu ndi akunja ndi china chilichonse, onse amayenera kubwera ndi kudzabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu. Ine ndikumubetchera munthu aliyense kuti andisonyeze ine pamene munthu mmodzi anayamba wabatizidwapo mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Kapena kwa zaka 300 itachitika imfa ya mtumwi wotsiriza. Bwanji ndizosapshatira kuposa zala zanga 10 patsogolo panga. Inu simungathe kuzona izo mpaka Mulungu adatsegula maso anu. Chiyabwino kuti ngati ilo sili vumburutso lolondola. Ndiye chifukwa chiyani Petro anali ndi vumburutso lomwelo anapotolokera mbuyo momwe masiku 10 Yesu atamuuza iye, pitani mukabatize mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Petro anapotolokera mbuyo momwe anati, mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu, mmodzi aliyense wa inu. Ndiye ili liyenera kukhala vumburutso lomwelo limene iye anali nalo. Ndipo mpingo kunja uko, ndipo iwo udzakhala wautatu, uli ndi vumburutso lolakwika. Zikatero, iwo sakugwiritsa ntchito mpita wa utomoni. Iwo anatenga chiguduli ndi kuchikulunga icho pamenepo. Ndipo icho chikugwetsera moyo wa Mulungu pamenepo. Izo zidzapha odwalayo. Oh, ndi zinthu zingati zomwe ife tingakhoze kupitako. Muti zikhulupiriro tanu ndi zinthu zomwe izo zachita. Ndiloleni ine ndingofotokoza chaching'ono ichi. Ine ndikufuna inu mulowe mkati ndipo mukatenge mabaibulo anu miniti yokha. Kotero ife tingozipanga izo mophweka kwambiri kuti ana azimvetse izo. Segulani ku Mateyu mutwa 1, muli ndi Mateyu 28:19. Mupite ku Mateyu mutwa 1 ndime a 18. Yang'anani apa, ine ndikufuna inu muyang'ane mwacheru, awa ndi Atate kumanzere kwangaku. Uyu ndi mwana pakatipa, uwu ndi mzimu woyera kumanjaku. Sobano kuda Atate aja Yesu Kristu ndi ndani, Mulungu Atate kulondola uko, inu nonse mukukhulupirira zimenezo, ine ndithudi ndikutero, Mulungu Atate ndi wa Atate Ambuye Yesu. Atate, mwana, mzimu woyera. Sobano, ndikubweleza lemba, benyani, inu mukhoza kukali yang'ana ilo, pamene inu mupita kwanu, kapena liyang'anieni ilo tsopano. Sobano, kubadwa kwa Yesu Kristu kunali moteri, Mateyu 1, yang'anani apa, monga ine ndimanenera kawiri-kawiri, ngati inu mukuwerenga buku lantano, ndipo mwawerenga kumbuyo uko, mwangopeza Mateyu 28:19, monga jonchi, mubuku lantano, Yohane ndi Maria, anakhala mosangalala mpaka kalekale. Kodi Yohane ndi Maria ndi ndani? Mubwerere koyambirira kwa bukulo. Ndipo mukafufuze yemwe Yohane ndi Maria ali. Ngati anati, pitani inu chotero, kaphunzitseni mafuko onse ndi kuwabatiza iwo mu dzina la Atate. Ine ndikufuna ndikufunseni inu china chake. Kodi Atate ndi dzina? Ayi ndithu lisilili. Mu dzina la Mwana. Kodi Mwana ndi dzina? Ndi udindo, monga ngati Atate. Kodi mzimu woyera ndi dzina? Ayi, ndi udindo. Mzimu woyera ndi chimene iwo uli. Inu mukuti mzimu woyera ndi dzina, momwe monso munthu mwaona, ndine munthu, koma dzina langa si munthu. Ndicho chimene icho chili, iwo ndi mzimu woyera, limenelo si dzina lake. Ndi chimene icho chili, ndiye ngati Atate si dzina, mzimu woyera si dzina, ndipo Mwana si dzina. Ndiye dzina lake linali ndani, Atate Mwana mzimu woyera. Ndithudi, sobano mwaona, Atate si dzina. Yesu anati, pitani mukawabatize iwo mu dzina la Atate, la Mwana, la mzimu woyera. Petro anapotologera mbuyo, anati, ndi dzina la Yesu Kristu. Sobano, ndiko ndende, kachitidwe komwe iwo ankatsatira mu Baibulo lonse. Sobano, kodi iwo anachita chiyani? Kodi iwo masulira awo, kapena amuna ampingo, achita chiyani? Kodi mabungwe, achita chiyani? Anakulunga chiguduli chakale chachipembedzo pamenepo. Ndicho linga chakuti akhale wotchuka ndiyena onse. Ngati ine ndiyenera ndi zidya zikonda moyo, ndikumwa madzi angalande, ndikuphedwa. Ine ndidzayimirabe choonadi cha Mulungu ndikudzafera pachitsa. Uko nkulondola palibepo munthu, papa wa ku Roma, kapena palibe bishopu, kapena kadinolo angakhoze kuima nacho icho. Inde Bwana. Vuto ndi chiyani? Chimene chimbalanga chinasiya, chimene Methodist anasiya, a Baptist anachidya, zimene a Baptist anasiya, a Chipentecost anadya. Otani a, malo otani, mipita ya moyo yonse inapita. Ichi ndi chinthu chaching'ono chabe. Sobano ndani ali Atate Mwana mzimu woyera? Pitani inu chotero kaphunzitseni mafuko onse, wabatiza iwo mu dzina la Atate Mwana mzimu woyera. Atate si dzina, Mwana si dzina, mzimu woyera si dzina. Mukunena za dzina lake liti chabwino, izo zili monga Yohane ndi Maria. Tiyeni tibwerere kuti tikapeze chimenecho chinali. Sobano, kubadwa kwa Yesu Kristu kunali moteri. Pamene amayi ake Maria anapalidwa ubwenzi ndi Yosefe, asanati iwo asanakhale pamodzi, iye anapezeka ali ndi mwana wa chiyani? Mzimu woyera. Ine ndimaganiza inu munati Mulungu anali Atate ake. Mulungu angakhoze bwanji kukhala Atate ake ndi mzimu woyera kukhala Atate ake? Sobano, inu mukuona, inu autatu, ndikumafuula pa umodzi, mphika sungakhoze kuchake tulo noni. Yang'anani apa, ayi, mukuona chimenene ndikutanthauza? Atate, yananena kuti kubadwa kwa Yesu Kristu kunali moteri. Pamene amake Maria anabalidwa ubwenzi ndi Yosefe, iwo asanakhale pamodzi, yanapezeka ali ndi mwana wa mzimu woyera. Ndiye Mulungu Atate analibe chochita ndi izo. Ngati Mulungu Atate ndi Mulungu mzimu woyera, sali munthu yemweyo, ndiye kuti Yesu anali ndi Atate awiri. Ndipo mpulumutsi wathu anali mwana wapathengo, wobadwa ndi mizimu iwiri yosiyana-siyana. Kapena ndi mizimu iwiri yosiyana-siyana. Kubadwa kwa Yesu Kristu kunali yanayima mwa mzimu woyera. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Ndiye Mulungu Atate ndi mzimu woyera, ali mzimu omwewo. kapena iye anali ndi atate awiri. Izi zonse zinachitidwa kuti zikakwaniritsidwe zomwe zinanenedwa ndi mneneri wa Ambuye kuti taonani namwali adzakhala ndi mwana, ndipo iye adzabala mwana, ndipo iwo mwana, ndipo adzamutcha dzina lake, uyu ndi iye Yesu, amene ali Emanuele. Chimene chiri kutanthauziridwa kwake chiyani? Ndiye dzina lake ndi ndani? Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Ndithudi dzina lake lidzatchedwa pakuti iye adzapulumutsa anthu ake kumachimo awo. Tsopano kodi ndi chiyani? Atate, Mwana, Mzimu Woyera, Ambuye Yesu Khristu. Dzina la ilo ndi chiyani? Osati dzina. Atate si dzina, Mwana si dzina, Mzimu Woyera si dzina, koma Yesu Khristu ndilo Ambuye Yesu Khristu, amene ala Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Maudindo atatu a Mulungu akuonetseredwa mthupi mwa munthu mmodzi. Haleluya. Mbale, icho ndichoonadi. Kotero ndithandizeni ine Mulungu. Ine ndidzakayima pa tsiku la chiweruzo pa zimenezo. Kodi chiri mamine chinachita chiyani? Ali naye Mulungu Atate kumwamba, Mulungu Mwana wakhala kuno pa mpando wachifumu. Ndi Mulungu ho. Ndizosadabwitsa kuti ife sitingafike kulikonse. Mulungu ali mwa inu, ndi inu, ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu mpaka kumalekezero a dziko lapansi. Ndipo zinthu zimene ine ndikuchita inunso mudzazichita, osati munthu wina koma Mzimu Woyera omweyo, munthu yemweyo, Mulungu yemweyo, Yesu, Ambuye Yesu mwini wake, anali kachisi momwe Mulungu ankakhalamo kuti adzionetsere yekha, chifukwa iye anali Mzimu. Iye anali Mzimu. Tsopano Yesu sanali wamuyaya. Mulungu ndi wamuyaya. Yesu tsopano ndi wamuyaya chifukwa Mulungu walitenga thupiro. Ndinalipo nthawi ina asanayikidwe maziko a dziko lapansi. Ine ndinali wamuyaya. Pamene Mulungu ankaganiza za ine, ine ndinaganiziridwa asanayikidwe maziko a dziko lapansi. Dzina langa linayikidwa mu bukhu la moyo wa Mwana Wankhosa. Ndipo chomwe chonso lanulo. Pasanakhale ngakhale njere imodzi ya mchenga. Ndiyangati akudziwa kuti limenero ndi Baibulo. Ndiyangati akudziwa kuti Mulungu anayika dzina lanu mu bukhu la moyo wa Mwana Wankhosa asanayikidwe maziko a dziko lapansi. Zikatero maganizo a Mulungu, ife tinabadwa nthawi yomweyo mu ufumu wake. Dziko lina kunabwera thupi kudzera mu chikwati chopatulika, abambo anga ndi amayi, ndipo iwo anandibereka ine, ndipo pano ine ndinabwera. William Branham woyimiridwa mu thupi la nofu. Tsopano inu mukundidziwa ine monga William Branham mwamuna. Mulungu anandidziwa ine ngati William Branham, lingaliro malingaliro ake omwe. Ndikufotokozera. Kodi mawu ndi chiyani? Mawu ndi lingaliro lofotokozedwa. Pamene iye anayankhula ndipo anati muloleni iye abwere, ine ndinabwera. Pamene iye adzanena kuti msiyeni iye abwerenso, ine ndidzabweranso. Inde Bwana. Ndipo kotero inu mukuona ganizo, mawu ndi ganizo lofotokozedwa. Mulungu anawapereka kale mawu, chinthu chokhacho chimene lingaliro lake linali. Ndipo iye anawafotokoza iwo. Pamene iye awafotokoza iwo, iwo amachitika. Lolani pakhale, ndipo chinadzakhalapo. Ndi ameneyo Mulungu wamphamvu, wamphamvu zonse, Yehova wamphamvu. Tsopano iye akuyimiridwa. Lamulo tsopano kuti achite izi, iwo ankayenera kuti apeze ubatizo wabodza kuti apange izi. Inu maona izo ndizobisika, dziko lapansi sili kuziona izo, ndipo ilo silingakhoze kuonedwa. Tsopano yang'anani mwatcheru, pamene ife tikadali ndi nthawi yokwanira kuti titseke ndi kukhala ndi mzere wa pemphero. Chabwino, ine ndinatalikitsa kuposa momwe ndimaganizira kuti ndinali pa izo. Miniti yokha tsopano. Ine ndili ndi china chakenso chimene ndikufuna kuti ndikuuzeni inu. Chifukwa chake Atate, Mwana, Mzimu Woyera ndi Mulungu mmodzi woona. Iye ali ndi dzina limodzi, dzina lake ndi Yesu Khristu. Iye anabadwa ali Khristu Ambuye pamene iye ankabadwa. Iye Khristu amatanthauza wodzozedwa uyo. Ambuye amatanthauza umwini. Iye anali umwini ndi Ambuye. Ndiyeno Mulungu anabwera pansi nadzakhala mwa iye. Zomwe zinamupanga iye zonse Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Alfa, Omega, chiyambi ndi mathero, iye amene anali, amene ali, ndi amene adzabwera. Muzu ndi mphukira ya Davide. Ziwiri zonse, muzu ndi mphukira ya Davide. Nyenyezi ya mmawa, woyamba ndi wotsiriza, ndi iyeyo. Chimene chimbalanga chinasiya. kodi ungapembedze bwanji pokhapokha udadziwa chimene ukuchipembedza iwe ungakhale bwanji wa uzimu pokhapokha udakhala nawo mzimu oyera mwa iwe ngati udangokhala yense womangidwa ndi mulu wati zikhulupiriro ta mpingo zidzakupanga iwe kumachita monga anthu a mpingo ndi olemekezeka ndi achipembedzo ndi zinthu monga zimenezo ndizo zonse zabwino mmachitidwe akhalidwe labwino koma mbale uyenera kubadwa mwatsopano mwa mzimu oyera weniweni umene umangobwera mwa mawu a mulungu ndipo mawu owona a mulungu pamene iwo abwera mwa iwe iwo adzaonetsera choonadi iye mzimu oyera iye adzabwera iye adzachitira umboni za ine iye adzaonetsa choonadi iye adzatenga zinthu zimene ine ndakusonyezani inu adzakusonyezani zinthu zimene ine ndanena ndipo adzazisonyeza izo kwa inu mzimu oyera udzatero chimene iye ati adzachite ndi uyo pamenepo chimene chimbalanga chinasiya anoni anadya ndipo chimene akatolika anasiya achilutera anadya ndipo chimene achilutera anadya anasiya amethodist anadya ndipo chimene amethodist anasiya achipentekoste anadya kodizo zafika kuti chisokonezo chonse ichi cha tchimo zinthu zonse izi ziphunzitso zinthu zina zomwe ife tingakhoze kunena oh my kugirana chanza kukonkhana madzi ndani anamvapo zakukonkha ndisonyezeni izo mu baibulo ndani anamvapo zakutsanulira madzi tasonyezani izo kwa ine mu baibulo ubatizo unabwera mawu akuti baptizo omwe amatanthauza kukwiriridwa ndi kuphimbidwa kulondola ndicho choonadi cha mawu a mulungu o tikanakhala nayo nthawi ife tikanakhoza kumapitirira ndi zinthu zabodza ine ndikunena izi anthu anga okondedwa mvetserani kwa ine ine ndidzayima nanu tsiku lina pa tsiku la chiweruzo ine ndidzayenera kudzayankha ine sindidzayankhira konse kwa kachikhulupiriro chotero ndithandizeni ine mulungu ine ndidzayankhira kwa baibulo ndilo bukhu limene ndidzayime nalo mulibemo malo mu baibulo pamene iwo analandirapo konse mzimu oyera popanda kukhala nazo zotengeka kuyankhula ndi malilime ndi kufuwula ndi matamando a mulungu ndi mauneneri ndi maonetseredwe iwo sanangoyenda chokwera ndi kukagwirana chanza ndi mulaliki ndi kuchokapo palibepo malo mu baibulo omwe analandirapo anabatizidwa konse kunja kwa kubatizidwa mu dzina la Yesu Khristu munalibemo malo mu baibulo pamene wana yamba aphunzitsapo utatu nthawi zonse zimakhala mulungu mmodzi tamverani inu o Israeli ine ndina mbuye mulungu wanu mulungu mmodzi inu musadzakhale nayo milungu ina koma ine ndine ambuye mulungu wanu osati atate ndi mwana ndi mzimu oyera koma ndine mulungu wamuyaya iye ndi mulungu iye nthawi zonse anali mulungu iye adzakhala mulungu nthawi zonse ndipo pamene chipembedzo chidzakuchotsani inu pamene iwe ukubwera kwa wosonkhana ndi kuyesera kwasonyeza chikondi cha babale ngakhale ndi zipembedzo zawo kuti uyesere kutolapo ndi kupulumutsa omwe ungathe wakokera iwo mkati kulola mulungu atenge zina zonsezo ndipo chifukwa chakuti iwe ukuyima pa choonadi cha baibulo iwo amakuchotsa iwe icho sichingakhale china koma chinyengo chotsika cha mdyerekezi kuti enawo asabwere kudzaona msonkhano ndi kudzapulumutsidwa izonzoona lilipo thanthwe lolimba la mawu a mulungu ine ndidzamutenga munthu aliyense nthawi iliyonse yomwe iwo akufuna kutero ndikupita nawo iwo mu chikondi cha babale ndipo ine ndikufuna inu mundisonyeze ine chinthu chimodzi chimene ine ndanena chimene sichoonadi cha baibulo inde bwana izonzoona tsopano chifukwa iwe ukuyima nacho icho iwo umachotsedwapo ine ndimayembekeza izo kukhala mwanjira imeneyo mulungu anati izo zikanadzakhala mwanjira imeneyo iwo anachita ndi iye mwanjira yomweyo kodi iwe unawapeza kuti maphunziro kodi iwe unachokera ku sukulu iti kodi ndiwe chiyani mfarisi kapena msaduki iye anali mwana wa mulungu wamoyo iye samatenga mbali ndi aliyense wa iwo chotero ndithandizeni ine mulungu ndiloleni ndikhale ndi mphamvu zokwanira ndikhale ndi mfundo zokwanira ndikhale mwamuna mokwanira mundilole ine ndikhale khristu mokwanira kuti ndizima ndekha ngati ndikuyima ndiyenera kuyima mwanjira imeneyo ndikunena choonadi ndikuyima inde bwana ine kuti bwino ndilalikire uthenga kwa anthu 5 kusiyana ndi kulalikira ndi mamiliyoni amene amamva ndikunena choonadi ine sindinayambe ndanyengererapo ine ndinkafuna izi chifukwa Mulungu analada ndi uzaine zizindikiro zazikulu izi ndi zinthu zomwe zikuchitidwa monga chionetsero cha chiukitsiro chake ndi zina zotero ndi zakwa mpingo anthu osauka amenewo kunja uko ndipo awamangirira iwo muti zikhulupiriro timeneto ndi zinthu iwo adzazidwa kwambiri aumitsidwa ngati mtembo. Mulungu adalitse mtima wanu, ine sindikusiyani muchikhalidwe chimenecho. Ine ndikuwuzani inu zomwe Mulungu ananena, koma ine ndidzabwezeretsa kwa inu zonse zimene anoni anadya, zonse zomwe chilimamine wadya, zonse zomwe chimbalanga wadya, ine ndidzabwezeretsa, atero Ambuye. Kotero mundithandize ine, ine ndikupanga uneneri uwu kusanati kudza kwa Ambuye chikhulupiriro choona cha utumwi, chiphunzitso choona cha utumwi, mzimu woona wa Baibulo woona iwo uli pa njira yake tsopano, kuyesetsa kudya njira yake, kukula nsoka chiwiri. Haji Pentekoste anali nazo izo pakuyamba pomwe. Kodi iwo anachita chiyani? Anatenga kachikhungwa kakang'ono mozungulira iwo ndi kuyamba kusankha, ndipo iye anawudulapo iwo ndizo kulondola ndendende. Apa panadzabwera motsatira pamene Ambuye anatumiza mphatso izi, mphatso zazing'ono zonyozeka zomwe iye anandipatsa ine. Iwo amabwerabe akufuna kuti ndikhale mvula ya masika, anachipanga icho bungwe kuchokera pamenepo, akufuna ine ndibwere kudzajoina assemblies. Ine ndayima pakati pomwe pa nthambi iliyonse yomwe ili kunja uko, pomwe apa pachitsa cha mtengo ndikuti awa ndiwo mazikowo, dulani mipita yakale iyi apa kuti moyo ukhoze kulowa mwa inu. Zikatero inu mudzakhala ndi mauneneri, inu mudzakhala nako kuzindikira za muntima, inu mudzakhala ndi mzimu, inu mudzakhala nayo mphamvu, inu mudzakhala nako kubwezeretsa kwa mpingo woona, pamene inu mudzabwerera kumpesa woona ndi moyo woona. Izo sizingakhoze kubwera kudzera muchiguduli chimene chimangogwetsera icho pansi ndikumati linali tsiku lina ndi tsiku lina, zikumakhala zofanana kwa nthawi zonse. Iye ndi Alfa ndi Omega, chiyambi ndi mathero. Mwantheradi, inu muyenera kudzabwerera kumaziko, pakuti pa thanthwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga, ndipo zipata za Gehena sizingakhoze kuwulaka iwo. Mulungu akudalitseni inu anzanga. Ine ndikudziwa kuti mukuganiza kuti ndine waphokoso pang'ono, wopanda dongosolo pang'ono, koma ine sindili ayi. Ine ndikuganiza ine ndili mudongosolo ndi mawu awa. Mzimu wa Mulungu uli pano, mzimu omwewo umene unalemba Baibulo. Ngati mzimu umene unalemba Baibulo udzati ameni nthawi zonse mawu a mu Baibulo akayankhulidwa, ngati pamenepo aliyense anabatizidwapo mu dzina la Yesu Khristu, mzimu woona wa Mulungu udzati ameni. Ndicho choonadi, ndipo Baibulo linati Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ine ndidzakhala ndi inu nthawi zonse ngakhale mwa inu mpaka kumalekezera dziko lapansi. Mzimu woona wa Mulungu udzati ameni. Ndipo ngati umenewo uli mzimu woona wa Mulungu, ndiye mphamvu zoona ndi maonetseredwe a mzimu zidzadzionetsera zokha ndi mzimu woona uwu. Aweruzeni inu mawu amene inu mawamva, aweruzeni iwo mwa Baibulo. Penyani zochita zake, penyani ntchito zake. Kodi alipo ofuna kuti abatizidwe pano amene sanabatizidwepo? Akufuna kuti abatizidwe, kwezani dzanja lanu. Chabwino, ngati palibe mabatizo ndiye chabwino, ndiye ife tipempherera wodwala. Kodi alipo aliyense pano amene akudwala, kwezani mwamba dzanja lanu, mukufuna kuti mupemphereredwe. Ndiye ngati pano amene ali alendo pakati pathu, ndipo akufuna kuti apemphereredwe. Ine sindikukudziwani inu, ndipo ndine mlendo. Ine sindikukudziwani inu, chabwino, odwala ndi osautsika. Ine sindikukudziwani inu. Ngati Mulungu ali Mulungu, ngati iye ali Mulungu wa mawu amene ine ndiwalalikira, Yesu anati zinthu zimene ine ndikuchita mudzazichita inunso. Mkulondola uko, Yesu anati zinthu zimene ine ndikuchita mudzazichita inunso, zoposa izi inu mudzazichita, chifukwa ine ndikupita kwa Atate. Chinali chiyani chimenecho? Kupotoloka kuchoka kwa munthu thupiro, kubwerera kulawira moto kachiwiri. Pamene Paulo anakomana naye iye pa njira ya ku Damasiko, kodi iye anali chiyani? Lawira moto. Mkulondola uko, ndithudi anali. Kodi iye ndi chiyani lero? Kodi iye ndi chiyani muchithunzi icho? Inu mukuti oh, inu mukhoza kunena zimenezo mbale Branham. Ngati icho moona chili choonadi cha Mulungu, ngati ilo lili lawira moto lomwero Yesu Khristu yemweyo, ine ndikautenga mzimu wake ubwere mwa ine, iwo udzachita chinthu chomwecho chimene iye anachita. Iwo udzagwirizana ndi mawali onse amene iye ananena. zilibe kanthu zomwe tizikhulupiriro timene zipembedzo zinganene. Iwo udzayankhula mawu ake, Iye anawayankhula iwo. Kusakhulupirira kwawo sikunamuletse Iye. Tizikhulupiriro tawo ndi chipembedzo, Iye sanatenge mbali ndi chilichonse cha iwo. Yani alalikira uthenga wosayipitsidwa umene anaumva kwa Mulungu. Yana imayekha ndi tudi Iye anatero. Pakavare panalibe ngakhale modzi amene akanayima pafupi ndi Iye. Yana imayekha. Ngati iwe udzafike kukhala chilichonse, iwe udzamuyimira Mulungu. Iwe udzayima wekha. Ndi iweyo, si dziko, si mpingo wako, si chipembedzo chako, ndi iweyo. Pakati pa iwe ndi Mulungu. Ine sindikusamala chiyani? Branham Tabernacle akhoza kuchita zomwe iye akufuna. Ine ndikufuna kuti iwo akhulupirire Mulungu. Ine ndikufuna abwere nawo. Koma ngati iwo sadzatero, ine sindidzanyengerera nawo mu zinthu zawo zachabechabezo. Ine ndidzamuyimirira Mulungu. A Methodist, kodi inu mudzachita chiyani mʼbale Branham? Autatu achipentekoste, ine ndinatsimikizira kuti ndimawakonda iwo. Ine ndapitapo kwa iwo ndikutumiza mwa Assemblies of God ndi mpingo wa Mulungu. Ndipo ngati aumodzi inu mukutsutsana ndi aumodzi chifukwa chamayimidwe amodzi awo, monga chomwecho inde Bwana Yesu anali ndi Atate, ya anali Mulungu. Iwo amabatiza mu dzina la Yesu, ine ndimabatiza mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Pali Yesu ambiri, koma pali Ambuye modzi yekha, Yesu Khristu. Mukuona, osati mu Yesu dzinalo, koma mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Ndiwa Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Ambuye, Ambuye anati kwa Ambuye wanga, khalani ku dzanja lamanja, mwaona, Yesu Khristu, Logosi, yomwe inatuluka kuchokera kwa Mulungu, pachiyambi, Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Ndizimenezo tu. Oh, ndine wokondwa kwambiri chifukwa cha zimenezo. Mtima wanga ukungosangalala ndipo kudziwa kuti mzimu wake, mzimu umene unalemba mawu, umagwirizana ndi mawu, umatsimikizira mpita wa moyo. Iwo umalowamo kudzadzionetsera okha. Mulungu akhale nanu. Ndi Yesu Khristu, Mwana wa Mulungu. Ine ndanena choonadi cha mawu ake. Sopano inu anthu apakachisi, ine ndidzakupemphererani inu nthawi zina. Ife tachedwa, ine ndinadutsitsa pang'ono pokha, ndinadutsitsa pang'ono pokha. Ine ndimayembekezera gulu loti libatizidwe. Penyani ngati Mzimu Woyera uli pano, tidzatero. Iye adza, Iye akuchizani inu. Ine ndikufuna anthu awo omwe ali alendo pa zipata zathu, amene akudwala ndi osautsika. Ndipo tsopano ngati ine ndanena choonadi cha Mulungu, ndipo anthu awa anena zoona kuti ine sindikuwadziwa iwo, ndipo iwo akudwala ndi osautsika, ngati Mzimu Woyera ukukhalabe womwewo, Iye akhoza kuulula kwa ine. Ngati umenewo uli Mzimu Woyera omwewo, ndipo iwo ndiwolumikizidwa ndi chitsa chomwecho pansi apa chimene chili mamine wadyapo, koma pali kachidutswa kakang'ono kakhungwa kakupita pansi pamenepo kakulumikiza izo pamodzi. Zidzagwira ntchito monga momwe zinachitira kumusi uko. Tizikhulupiriro ta mpingo tingati, oh, izo sizoona. Kumeneko ndikuwerenga maganizo. Uyo ndi ngerekezi, izo ndi zambwebwe. Iwo ananena zomwezo zokhudzana ndi Iye. Ngati iwo amamutcha mbuye wa nyumbayo Belezebule, ndimochuluka chotani mene iwo adzawatchulire akuphunzira ake kulondola. Komabe zimenezo sizikuyimitsa izo. Izo zimangowonjezera izo, zimapangitsa izo kumapitirira. Sopano kodi Iye akadali Mulungu? Kodi Iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwanthawi zonse? Kodi Iye amalemekeza mawu ake? Iye amatero. Ndipo ine ndikukakamiza aliyense wa inu, ngati inu simunayambe mwabatizidwapo mu dzina la Yesu Khristu, mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu. Ine sindikusamala zomwe chiguduli chakale chachali chichikunena. Ndipo chipe, ndipo ine ndikuwadziwa amuna amene ine ndimawabweretsa kumene muzowerengera zanga ndi kuphunzira. Pa amuna abwino awa ine ndimati bwerani kuno miniti, inu mundisonyeze ine pamene inu munabatizidwa mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera, ngati izo zili za mwamalemba. Ndipo pamene Iye apanikizidwa amati, ine ndikudziwa zimenezo mʼbale Branham. Koma musati mupereke izi pa ine, mukuona? Ine ndinati, thandizirani chiphunzitso chanucho, ndisonyezani ine kumene mmodzi aliyense mu Baibulo Iwo ena amabatiza popanda dzina nkomwe. Iwo ankayenera kubwera ndi kudzabatizidwa kachiwiri. Iwo asinalandire mzimu oyera ndi angati akudziwa zimenezo. Paulo ankadutsa magombe akuntunda kwa Efeso. Iye anapeza Baptisti. Iwo anali ndi wabwino. Iwo anali ndi mbusa wabwino. Iye anali loya wotembenuka mtima Apolos. Ndipo iye anati kwa iwo, kodi inu munalandira mzimu oyera kuchokera pamene inu munakhulupirira? Iwo anati, ife sitikudziwa nkomwe kuti kuli mzimu oyera uliwonse. Anati, ndiye inu munabatizidwa chotani? Zimanenedwa mu King James kuchiyani? Mwerenge izo mulapa chiyambi amati motani kuchiyani? Zikutanthauza chinthu chomwecho. Inu munabatizidwa motani? Iwo anati, ife tinabatizidwa kwa Yohani, munthu yemweyo amene anamubatiza Yesu. Kumeneko ndikubatizidwa kwabwino. Anayenda akutuluka madzi, yemweyo amene anamubatiza Yohani. Chabwino, Paulo anati, zimenezo sizigwira ntchito panonso, zimenezo sizabwino ayi panonso. Iye anabwera kale, anapachikidwa, chifukwa Yohane ankabatiza kuloza kukulapa osati chikhulupiriro cha machimo, kunena kuti inu mumukhulupirire iye amene wabwerayo, Yesu Khristu. Ndipo pamene iwo anamva izi, iwo anayenda kupita madzi ndipo anabatizidwanso kachiwiri mu dzina la Yesu Khristu. Paulo anasanjika manja ake pa iwo, mzimu oyera unadza pa iwo. Iwo ananenera ndi kuyankhula malilime kulondola uko. Paulo anawakakamiza amuna amene anabatizidwa ndi munthu yemwe anamubatiza Yesu. Anawawuza iwo kuti ayenera kuti abatizidwenso chifukwa iwo anali asanabatizidwe mu dzina la Ambuye Yesu. Ndili nawo ufulu wonena zomwezo ndi chiphunzitso chomwecho. Tsopano kodi Paulo ananena chiyani mu Agalatiya 1:8? Tsopano iye anachita zimenezo ndi angati akudziwa kuti izo ndi choonadi? Nenani ameni. Ndipo iye anati, ngati ngelo wochokera kumwamba, ngakhale mlaliki wochokera mu mpingo kapena chipembedzo, ngati ngelo wochokera kumwamba abwera ndi kudzalalikira uthenga wina uliwonse wosiyana ndi uwu, msiyeni iye akhale wotembereredwa. Monga ine ndinanena poyamba, chomwechonso ine ndinena. Ngakhale ife kapena ngelo wochokera kumwamba akadzalalikira uthenga wina uliwonse wosiyana ndi uwu umene inu mwamva kale, mukuona pamene chili mamine wadyera iwo, mukuona. Koma ngati a ngelo adzalalikira chinthu china chilichonse kuposa chimene ichi chili, musiyeni iye adzakhale kwa inu wotembereredwa. Uko nkulondola, iye akhale wotembereredwa, musadzakhale nayenso chidwi chilichonse. Ndipo ngati mbusa, ngati mishonale, ngati mlaliki kapena aliyense akuyesetsa kukukakamizani inu kuti mubatizidwe mwanjira ina iliyonse kupatula mu dzina la Yesu Khristu, mundilole ine ndinene ndi Paulo, msiyeni iye akhale wotembereredwa. Ngati munthu aliyense akuwuzani inu gwiranani chanza ndi mlaliki ndipo inu mulandira mzimu oyera, msiyeni iye akhale wotembereredwa, pakuti mzimu oyera ndi kubadwa iwo amaufuna iwo mwawo mwawo. Aliyense akudziwa ine ndinanena kale, kubadwa ndi nyansi, ine sindikusamala kumwe zikuchitikira. Ngati kubadwa kukuchitikira mukhola ndi nyansi, ngati kukuchitikira nyumba ndi nyansi, ngati kukuchitikira mchipatala muchipinda cha pinki chokongoletsedwa ndi nyansi. Kubadwa nthawi zonse kumakhala nyansi. Ndipo kubadwa kwatsopano sichocheperapo, ndi nyansi, kulira ndi buhu, mango ng'ung'udza, milomo ya chibwibwi ndi mitundu yonse yazotengeka, ndi nyansi, koma zimabweretsa moyo. Njira yokhayo imene iwe ungachitire izo, musadzatenge kugwirana chanza kapena kulemba dzina lanu pa mpingo wina. Kupita kumeneko ndikukanena kuti ine ndimakhulupirira mwa Mulungu Atate wamphamvu zonse, Mulenje wakumwamba ndi dziko lapansi, ndi Yesu Khristu Mwana, mpingo oyera wa Roma Katolika, ndi chanjano cha oyera mtima. Ngati mudzatero, inu mukuchitira umboni kuti ndinu wokhulupirira za mizimu. Chilichonse chimene chimayankhulana ndi akufa, ine sindikusamala, chomwecho chili ndi njerekezi. Alipo ankhala pakati mmodzi yekha pakati pa Mulungu ndi anthu, ameneyo ndi munthu Yesu Khristu. Ndipo iye si wakufa koma ali wamoyo, ndipo iye ali pano tsopano. Iye anauka kwa kufa. Oyera ena onse achikatolika ndi oyera achiprotestanti ndi china chilichonse ndi akufa ndipo ali mʼmanda. Iwo akhoza kukhala mu ulemerero ngati iwo anali oyera, iwo ali kumeneko. Ine sindikusamala komwe iwo ali. Ngati inu mumayankhulana nawo iwo, inu mwantheradi mukulakwira malamulo a Mulungu ndipo mukudutsira mwa ngerekezi. Si oyera ndithudi. Baibulo linena chomwecho. Timbalanga jinaja zimenezo aponso, koma Mulungu adzazibwezere tsanso kunzimu woona wa moyo wa Mulungu umene sumayankhulana ndi Yuda woyera wina, ndi woyera uyu, ndi woyera uyo, ndi Sisiriya woyera, ndi ena onse awa, ndi ena awoyera awa. Iwo udzakhala mzimu wa Yesu Khristu umene uti udzabwerere, ndi kudzadzionetsera iye mwini, ndi kudzachita chinthu chomwecho. Ine ndidzabwezeretsa, atero Ambuye, ndipo ndikumuthokoza Mulungu lero pa nthambi ya mpingo kuntunda kuno. Pali moyo waung'ono umene ukuyamba kutsetsereka mmwamba kudutsa kumeneko. Iwo kudzionetsera okha, Mulungu adzabwezeretsa mpingo wa thunthu kubwerera ku thunthu lake lolondola kachiwiri, kudza kwa Ambuye kusanachitike. Ambuye Yesu, utumiki ndi wanu, ine udindo wanga ndi wa mawu basi. Walalikira iwo. Sobano, izo zachitika, izo zili mmanja mwanu Ambuye. Ine ndikupemphera kuti mu dzina la Khristu kuti inu mulandire zinthu izi, ndipo mukuwala kumene izo zalalikidwamo Ambuye. Mulole ngati chikumbumtima chili chonse chavulazidwa, mulole chichiritsidwe ndi mafuta a Giliyadi. Mulole iwo Ambuye amene akhala pano, omwe anakonkhedwa, anatsanuliridwa, kapena anamizidwa mwa Mulungu Atatu. Aloleni iwo aone kulakwitsa kwawo Ambuye. Ine ndikhoza zilibe kanthu ndilalikira mochuluka bwanji. Amene inu munalalikira ndikuchita chinthu chomwecho. Komabe maso awo anali akhungu, palibe munthu angakhoze kubwera kwa ine kupatula Atate anga atamukoka iye. Ndipo ngakhale inu munalalikira ndi kuchita zozizwitsa ndi kutsimikizira kuti inu munali Mesiya, komabe iwo sanakhoze kukhulupirira, chifukwa Yesaya ananena kuti iwo adzakhala mwanjira imeneyo. Ndipo ine ndikhoza kuwonjezera izi kuti lero ngakhale inu mwachita zinthu zambiri, inu mwawabweretsa mawu anu woona, mwawabweretsa iwo kubwerera ku maziko a utumwi, kuwayala iwo kubetcheredwa kuti iwo ndi choonadi. Ndipo kenako inu nkudzabwereranso kwa iwo ndi kudzachita mtundu omwewo wazozizwitsa zomwe inu munazichita pamene inu munali kuno pa dziko lapansi. Chachitika ndi chiyani? Iwo sangakhoze, chifukwa Paulo anati mwanzimu monga Yesaya ananena, iwo adzakhala mutu wodzikuza wokonda zosangalatsa koposa wokonda Mulungu, osamvana, onenera zonama, osadziretsa ndi wonyoza iwo amene ali olungama, okhala nawo maonekedwe awo Mulungu, koma kumakana mphamvu yakeyo, wawotere chokaniko. Ambuye, ine ndikupemphera lero kuti inu mudzionetsere inu mwini ndipo muwapange anu, muwapange mawu anu amoyo pakati pathu pakali pano, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Ngati inu mutachite izo Ambuye, onse a iwo akhulupirira. Ife tiyenda kuchoka pakachisipano mawu uno tikukhulupirira kuti moyo wathu waomboledwa. Ngati inu mutangoti ndikukhulupirira, mwatumiza izo kwa iwo Ambuye. Ndikuyankhula kwa mtima uliwonse pamene ife tikupenyerera kuzindikira za mu mtima kwanu. Mulole mzimu woyera, moyo woona wa Mulungu ubwere mu gawo laling'ono ili la nthambi yomwe yatsalira. O Ambuye, kupatseni mphamvu ndi mzimu wanu. Mulole izo zikuchitira umboni Ambuye, kuchitira umboni mawu anu ndi olondola. Munthu aliyense ndi wabodza ndinu choonadi, zilibe kanthu ndi angati omwe angatembenukire motsutsa, ngati zingatengere kufera, zingatengere kuchotsedwa, zingatengere kukhala ndi misonkhano yokopa anthu, kumene ungati uzingomutenga munthu mmodzi ndi kuima pa ana osauka Mulungu wawo. Iwo adzatulukira muli monse mosalabadira, iwo adzabwera muli monse kuti adzamve. Nkhosa zanga zimadziwa liwu langa, mlendo izo sizidzamutsatira. Liwu lanu momwe ilo linayitanira nkhosa zanu nthawi yoyamba, ilo likuyitananso kachiwiri, ndipo mlendo izo sizidzamutsatira. Ngati liwu lanu limene linayitana nkhosa zanu linati labani aliyense wa inu ndi kubatizidwa mu dzina la Yesu Khristu, nkhosa zanu zinamva izo, nkhosa zanu zikumva chinthu chomwecho lero. Ngati wina anati ndizo zinthu zotsutsa Khristu, muzibatizidwa dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera, mlendo iwo sadzamtsatira. Iwo adzadziwa liwu lanu, iwo adzayang'anira ntchito zanu. Ine ndikupemphera Atate kuti inu mupereke zonsezo, liwu lanu layankhula. Mulole ntchito zanu zitsatire mu dzina la Yesu. Amen. Sobano nzanga nzimo yera ukusuntha. Sobano ine nditembenuzira msana wanga kwa omvetsera awa. Sobano ine sindi kufuna anthu inu amene muli apano pakachisi uyu ine kuli bwino ndiyang'ane mbali iyi. Sindi kufuna aliyense wa anthu apakachisi. Ine ndikufuna inu amene simunakhalepo pano komwe. Kapena inu mukudziwa kuti ine sindi kukudziwani inu. Anthu akunja kwa mzinda wezani manja anu kachiwidi. Kumene ine ndinga koze kuona pamene inu muli kuti inu mukudwala. Mulole nzimu era usunthe tsopano. Sopano kwa anthu inu ine sindi kukudziwani inu. Kodi inu muli ndi makada apemphero? Kodi anapereka pemphero lililonse? Iwo akhudza. Ndipo muloleni iye achite izo mwina kawiri. Bible linati mkamwa mwa mboni zingati ziwiri kapena zitatu. Mkulondola uko mboni ziwiri kapena zitatu. Mulole mawali onse akhazikike. Nditenge osachepera awiri kapena atatu ainu. Ndiena onse ainu mukhulupirire. Chilichonse chimene inu mukuchifuna. Inu mukhulupirire izo pakali pano. Kodi inu muchita zimenezo? Ngati achite izo kwezani dzanja lanu. Nenani ine ndikutenga izo mwachikhulupiriro. Ndikungokweza mwamba dzanja langa. Kodi muchita zimenezo? Kwezani manja anu aliyense muno. Ndiyangati muno amene akuti ine sindinazionepo izo mkale. Ine ndizitenga izo mwachikhulupiriro inenso. Wezani dzanja lanu, nenani ine ndizitenga izo mwachikhulupiriro. Yang'anani apa. Sopano inu mukuona pamene ine ndayima. Pali chobetchera pano. Sopano ngati ali Mulungu iye adzionetsera yekha. Ngati ichi sichoonadi ndiye kuti ndine wabodza komanso neneri wabodza. Inu musadzabwerenso kudzandimvera ine chifukwa ndine neneri wabodza. Ine ndikupereka umboni wa Khristu omwe siwoona. Inu simungathe kuchita zimenezo ndi kutsimikizira chiphunzitso chomwe ndakhala. Inu bwerani, ndinu wochokera kuno kachise. Sichoncho inu dona. Inu mwakhala pamenepo mutakweza dzanja lanu mwamba. Mwavala chipewa chaching'ono choyera. Eya, ndinu wochokera kuno. Mwaona pamene ine ndiona zimenezo apo anthu akukoka masomphenya amenewo. Ine ndikukhoza kuliona ilo lidayima pa iwowo. Koma ine ndikudikirira wina wake yemwe sindikumudziwa. Apa inu muchokera pakachisi pano. Dona yemwe mwakweza mpango wanu monga chonchi mwakhala pomwe pano. Kodi inu mukuchokera inu ndinu wochokera kunja kwa mzinda? Imirirani pa mapazi anu miniti. Pamene inu munakhala pamenepo mukupemphera, apo panali kumverera kwina kosamvetseka kunabwera pa inu zonse mwadzidzidzi. Amene anali ngero wa Ambuye. Tsopano iye wayima pafupi ndi inu tsopano. Sopano pali china chake chimene inu mwamukhudza iye. Ine sindikudziwa kuti ndi chiyani, koma ndinu wochokera kunja kwa mzinda. Inu mukhoza kukhala wochokera ku Louisville kapena Tennessee kapena kulikonse kumene inu mungakhale muli. Ine sindikudziwa. Mulungu akudziwa zimenezo. Koma ngati iye anga ulule kwa ine zomwe inu chisinsi cha mtima wanu, kuzindikiritsa chanu, chokhumba chanu kapena china chake chinzake, kodi inu mukhulupirira? Muwavomereza mawu? Muchita chilichonse chimodzimodzi monga? Sopano anthu nonse inu mukuyang'ana kumene pa mkaziyo muona. Sopano mulole mzimu woyera. Ngati iye akadali mzimu woyera, muloleni iye aulule izo. Musachite mantha. Iye ndi Mulungu, iye amasunga mawu ake mawu aliwonse. Mkazi akuvutika ndi kusweka mkhalidwe wa manjenje uko nkulondola. Kwezani mwamba dzanja lanu. Inu muli ndi vuto la mtima nanunso. Uwo ndi mtima wa manjenje. Zimakupwerekani kwambiri mukagona pansi. Zimakubanikitsani inu kwambiri. Mwachitidwapo operesheni imeneyo sinachititsidwebe panobe uko nkulondola. Sichoncho zimenezo ayi sindinu wochokera ku Ohio. Ndinu wochokera ku Ohio. Ndinu wochokera ku Ohio. Inde bwana, inu muli ndi cholemetsa pa mtima panu. Ndi mtsikana wina kapena china chake. Ndi mwana wamkazi wasowa. Ndizo pakuti atero Ambuye. Pitani mukalandire zomwe mwapemphazo dona. Inu munakhudza china chake. Kodi inu mukukhulupirira? Ndi ndaninso amene anali atakweza manja awo mwamba? muno. Inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kulula kwa ine chinsinsi cha mtima wanu. Inu mukukhulupirira kuti ndi Mulungu yemweyo yemwe ine ndakhala ndikumulalikira mawawuno. Inu muli ndi mthunzi wakuda pa inu ndi kansa. Inu mukukhulupirira kuti Mulungu akuchizani inu. Inu mukutero chabwino Bwana. Ndiye inu mubwerere ku Ohio kumene inu mukuchokera. Lebanon, mubwerere ndipo mukachiritsidwe. Mukukhulupirira pa Ambuye Yesu Khristu. Pitani mukukhulupirira. Lona wang'ono uyu wakhala pomwe apa kukhala ngati ali ndi zina zotuluka pa khungu. Imirirani wokondedwa, inu mukukhulupirira zinakhala ngati zakudabwitsani inu pang'ono. Si choncho izo chabwino ndi inu muthana nazo izo. Inu mukhala bwinobwino, ine ndikukuonani inu kenako. Kazipirani kwanu mukakhale bwino. Kodi munthu amene anali ndani yemwe anayimirira maminiti pang'ono apitawo, mwamuna wina kumbuyo uku anayimirira pena pake. Inu yemwe mwakweza dzanja lanu mwamba, imirirani pa mapazi anu. Inu mukukhulupirira Yesu Khristu akhoza kundiuza ine lomwe lili vuto lanu. Inu mukuvomereza izo. Mukukhulupirira kuti mfundoyo ichoka pakhosi panupo. Mkazi wanu wakhala apo pafupi ndi inu, akuvutika ndi chikhalidwe cha manjenje ndiko kulondola nanunso. Nonse ndinochokera ku Ohio, ikani dzanja lanu pa iye pamenepo mbale. Ambuye mulole iwo achiritsidwe, abwerere kwawo akasangalale ndipo akachiritsidwe kudzera mwa Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen. Wina wake pafupi ndi inu, mutenge mawu anga, ine ndikukuzani inu mawu a Mulungu. Inu mukukhulupirira izo tsopano, onse amene mukukhulupirira nenani ameni. Mawu aonetseredwa, iwo ndi choonadi. Tsopano weramitsani mitu yanu. Ambuye, ine ndikubwera kwa inu mu dzina la Yesu, ndikuwapempherera anthu awa. Tachedwa Ambuye, ndipo ndimochedwa kwambiri kuposa momwe ife timaganizira. Ndikukudza kwa Ambuye kuli pafupi. Ife tikupemphera kuti chifundo chanu chionjezereke. Mupereke kwa iwo Ambuye machiritso awo. Ine tsopano ndikumutsutsa njerekezi pakuwala kwa mawu a Mulungu kuti iye ndi mwana wa Mulungu, kuti Yesu Khristu mwana wa Mulungu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse, kuti ubatizo wa madzi mu dzina la Yesu Khristu ndi wolondola.